Masithobiseni intloko zethu. Bawo othandekayo wasezulwini, sibulela wena ngobu busuku ukuba wena uphendula umthandazo wethu. Lo uhluphekileyo uthandekayo umfazi elele phaya apho utyando olusileleyo. Kodwa, oh Thixo, sikhumbula utyando lokuqala olwakhe lwenziwa emhlabeni. Walwenza ngokwakho. Wathabatha ecaleni lika-Adamu ubambo wavala inxeba waze wenza umfazi. Oh bawo, ndiyathandaza ngobu busuku okokuba isandla sakho siyakwehlela ezantsi ngoku kwaye senze le nto inkulu esiyicelayo. Kwaye abanye aba Nkosi, lo mfazi ova ubunzima ngocinezelo lwengqondo, bonke abanye abanezicelo sibanikezela nje kuwe bawo, kunye ngeentliziyo zethu zonke egameni likaYesu Kristu. Amen. Eneneni inyhweba yokuba lapha ngobu busuku nokuba nesi silungileyo isihlwele sokujonga kuso nokucula okulungileyo emangalisayo ikwayara encinci. Bendicinga nje umahluko ukubona amakhwenkwe emile phaya kunye abajongeka kakuhle abafo ukuchetywa okucocekileyo kweenwele. Bendicinga phezulu ngendawo apho ndihlala khona, igquba lemiguvela leza lihlela phaya kwaye lizama ukutshonisa inkwenkwe kwiqula lokuqhuba. Kwafanele babize into ethile ukuba kukhuphela ngaphandle kokuya. Onjani umahluko ukubona abantwana bemile becula iingoma zevangeli? Onjani umahluko ekucingeni njengoko umzalwane uHenry watshoyo phaya, loo madoda kunye nezo nwele zifana nabafazi abafanele ukuba nazo? Ndiyabona oko kulungile. Khangeleka ngathi ndiyabona la makhwenkwe eyizama ukuba nezanwele bade bafake ezi zibhijelayo zamajikojiko kuzo ebusweni babo, kwaye andazi mna ngamanye amaxesha ndiyatyhafiswa. Ikhangeleka ngathi lixesha lokugqwetheko nyhani, amadoda azama ukunxiba iimpahla zabafazi nabafazi banxiba iimpahla zamadoda, kwaye amadoda eyeka iinwele zawo ngathi ngabafazi nabafazi benenwele ngathi ngamadoda. Yintoni ingxaki naba bantu kakade? Ingaba ngenene, ingaba imicwe yentlonipheko nembeko isishiyile esi sizwe kunye naba bantu? Eli hlabathi eli lixesha elibi kakhulu, kodwa lelona lizukileyo ixesha ehlabathini ukushumayela ivangeli. Ukuba bendinokuma elungqamekweni lwexesha ngaphambi kokuba libe khona kwaye ubawo ebenokujonga kum aze athi, liliphi ixesha ukuhlangazo ezi zigaba obunokufuna ukushumayela kulo? Bendiya kufuna kanye ngoku nje kanye phambi kokuza kwakhe. Ukujonga ngaphaya phezu kwesihlwele kuhleli apha phambi kwethu umlungiseleli ongumhlobo wam ethusana izolo ebekhwele ihashe. Ndicinga ngale ndoda nalo lo mfazi nenkcenkce kumqolo wakhe, eli hashe limuwisile. Enye indoda inditsalele umnxeba ngentsimbi yokuqala ngale ntsasa kwihotele yam yaze yathi indoda iseveterans hospital kwaye amehlo ayo anyembezana, umqolo wayo utyobokile, izintso zayo zityhalelwe ngaphandle kwaye intliziyo yayo imalunga nokuyeka. Kwaye phaya ndihlela emgangathweni emadolweni am imfonomfono yafika kuyo kwelinye icala yaze ndayithandazela, kwaye nantsi ihleli apha ngobu busuku ihleli kanye apha. Oko bekuphezolo Bob ungema nje apho, nantso indoda kanye phaya. UThixo uyawuphendula umthandazo kusasa ebusuku ngexesha lasemva kwemini ezinzulwini zobusuku okanye nangaliphi ixesha. Ngoko ndingomde umshumayeli njengoko beyibiza. Ndikuthile nje ukuqalisa ngeli xesha lobusuku kwaye ndicinge ndiya kuza ngapha ngobunye ubusuku. Kutheni besithetha ngaphaya apha kwindawo ethile kwaye imizuzu elishumi elinesihlanu emveni kokuba bendikuyo, abantu bebechola izitya kwaye bewangazelisa kum, yeka thula ufanele uphume apha, betshaya imidiza kwaye beqhubeka. Ibingelilo ityala letheko, ibingabantu esithe sayiqasha kubo kwaye umfazi kamhlali ngaphambili jikelezile waza waxelela umphathi wathi kuhle kufanele ube ngaphandle apha ngecala emva kwethoba, wathi akuzange ukufake oko kwisivumelwano. Eli nenekazi ngobusuku lehle laza apha elilunge kakhulu inenekazi, kwaye lathi siyaqonda ukuba uyalifuna, lathi lithathe nje kangangoko ulifuna. Ke oko kwakulunge kakhulu, ke ndinombulelo omkhulu ngokuya oko kulunge kakhulu. Mzalwana uHenry, ndiyabungxoma kakhulu ububele bakho bokundimemela apha kunye nesi sahluko. Ndibe nenyhweba phezolo yokuba sezantsi apha kwi-Assemblies of God apho ndikholwayo umzalwane uBooth ngumalusi. Benexesha elimnandi ezantsi phaya kunye nelaa qela labantu. Kwaye ngomso ebusuku siya endaweni ethile ngaphaya apha andazi apho ikhoyo kwaye sesinye isahluko baya kuhoya oko. Ndiqhubeka nje ndithandaza ndifunda kwaye ndiqhubeka kwaye koko okumalunga ndinokumelana nako. Kodwa ngoku sibona izinto ezingaqhelekanga kulo mhla. Ngoku ndikhumbula ixesha lokugqibela endaye ndilapha yayingumhlangano wentente. Ndiyakhumbula ndithetha ngako phezulu amaqabane amancinci abezise usana lwabo olufileyo iphezulu apha ndaweni ethile baqhube imini nobusuku bonke. Umama omncinci ehleli emajekile ebambe olwasana luncinci ezingalweni zakhe ngoku kusenokuba uhleli kanye apha ngoku ngoko ndikwaziyo. Kwaye yena umyeni omncinci aliqela amaqabana kunye nabo kwaye babelapho kwaye wathi wandibuza ukuba ndiyakuya ngaphaya indoda yakwenza emotweni. Ndathabatha usana oluncinci ngaphandle kwaye ndibambe oluncinci olufileyo olomile uhlobo olubandayo ndaze ndaqalisa ukuthandaza. Kwaye xa ndathandazayo laa mzimba waqalisa ukuvakala ngathi uyafudumala. Khe nje ndaqhubeka ndithandaza waqalisa ukukhabalaza nokushukula luqhubeka. Khe ndaqalisa ukukhaba ndalunikezela kunini wagoduka nalo. Ke babe ngengawo kwa amaKristu ngako konke endikwaziyo yabona. Oko kwakumangalisa kodwa endicinga ngako ngobu busuku ndazi ibandla elifayo kananjalo ngabantu bethu bamaPentecost. Kufanele sizivutulule siphume koku aha kuko konke kwaye kuphela kwendlela oza kuyenza ngayo umthandazo nokuzingqamanisa nelizwi likaThixo. Kuphela kwendlela esinokuyenza ngayo kukho kuphela enye indlela yokuphuma uyindlela uYesu Kristu okwanguye isolo namhlanje naphakade. Ingaba singafuna ibandla lethu lingene kwimeko njengoko etshilo ngaphaya njengaseNgilani? Eso sisizathu bendinjalo ucinga ikrwada kakhulu ukunixolisa kwaye andibhekiselelanga ekwenzeni oko kodwa andifuni kubona ibandla lingena kwelaa hlobo lesimo. Andifuni kuba kwesaa simo. Kufanele nje uyiqhubele ezantsi ngamandla de uyibethelele yona kwaye uyenze iqhobosheke. Kufanele yenziwe ke ngobu busuku kuphela ndine ezinye iziphalo neziqendwana apho endifuna ukuthetha ngazo okwethutyana. Andizukutsho xesha lithile niyadinwa kutheni ndingagqiba ngemizuzu emashumi mathathu kwaye nje ndixhomekeke ndasoloko nje ndiyiyekela kumoya oyingcwele nje nakweyiphi indlela akhokelela kuyo. Masithobiseni iintloko zethu nje ithutyana elidala sithethe nomqambi phambi kokuba sivule incwadi yakhe. Thixo Somandla, umqambi wale ncwadi ngoYesu Kristu siyathandaza sinombulelo ngoko sesikuvile ngobu busuku ukuba sifanele sigxininise lo mhlangano ngokuthi amen size sigoduke. Bekulungile ukuba lapho kuba siyazi ukuba wena ube unathi kwaye bawo njengoko sivula eli lizwi ngoku thetha nathi ngokuthe ngqo okuphuma kweli lizwi okokuze sibe nokwazi iyure esiphila kuyo. Ukuba siyayazi iyure esiphila kuyo ngoko singanako ukulungiselela loo yure kodwa ukuba singena ngokumfameka singazi intoni okanye ndawoni ngoko asiyazi masilungiselele njani. Ke bawo siyathandaza ukuba wena usenze sibone umkhombe phaya nesango livulekile nomyalezo usibizela ngaphakathi sinike ngegama likaYesu Kristu amen. Kwizibhalo ezingcwele ndifuna ukufunda isiqendwana apho sifumaneka ngaphaya kwincwadi kaLuka ongcwele isahluko samashumi amabini anesine iza kuqalisa kumqolo weshumi elinesithathu kwaye sifunde inxenye yayo. Kwaye kwabonakala kusiya babini bakubo kwangaloo mini besuka kumzana obizwa iEmmaus oziitadiya zimashumi mathandathu umgama okusuka eYerusalem. Baye bona bexoxa bodwa ngazo izinto ezibe zenzekile. Kwathi kwenzeka okokuba ekuxoxeni kwabo na uYesu ngokwakhe wasondela wahamba nabo. Kuloko amehlo abo ayebanjiwe ukuba bangamazi. Wathi ke kubo, zindawo zini na ezi nincokola ngazo, njengoko nihamba nibe nithe matshamatsha. Waze omnye wabo, lo ugama linguKleyopa, waphendula kwaye wathi kuye, umhambi eYerusalem apha nguwe wedwa na ukuba ungazazi nje izinto ezihle khona ngazo ezimini? Wathi kubo, ziphi izinto? Bathi ke bona kuye, ezingoYesu waseNazarete, ebengumprofeti enobunkunkqele ekwenzeni nasekuthetheni phambi koThixo nakubo bonke abantu. Ukuba bathini na ababingeleli nabaphathi ukumnikela ekuagwetywe afe bambethelele nasemnqamlezweni, kodwa besithembe ukuba nguye oza kukhulula Israyeli ngentlawulelo, kwaye ngaphandle koku konke namhlanje lusuku lwesithathu zenziwa ezi zinto. Kananjalo abafazi abathile bethu bathethe sathi nqa ababese engcwabeni, bathe bengawufumani umzimba wakhe, beze besithi babone nombono weengelosi ezithe zona kubo wayephila. Besuka nabathile ababenathi baya engcwabeni, baze balifumana linjengokuba babetshilo abafazi, kodwa yena bona kodwa yena abambonanga. Waza yena wathi kubo, oyi baswele kuqolo, bantliziyo zizekakade ukukholwa ukungakholwa konke oko abaprofeti bakuthethileyo. UKristu ubengamelwe na kukuthi abuve oku bunzima aze angene eluzukweni lwakhe? Uqalele ke kuMoses nakubo bonke abaprofeti wabachazela zonke izibhalo izinto ezimalunga naye. Yanga inkosi ingongeza iintsikelelo zayo ekufundweni kwelizwi layo. Ngoku ndithabatha ukuba ndikubiza umxholo, ndingathanda ukuthabatha oku iziganeko. Iziganeko zale mihla zenziwe zacaca ngesiprofeti. Ngoku kube kusoloko iye kaThixo engaguqukiyo indlela kaThixo ngaphambi ukwenza abantu bakhe bazi ngaphambi kwangaphambi kokuba iziganeko ezithile zenzeke. Ukuba abantu ngemihla yenkosi uYesu babenakho nje kuphela ukufuna uThixo kwaye bazi oko nje kwakumalunga nokwenzeka, babengayi kufanela bamohlwaye uYesu ngokufa. Kodwa isizathu esasisiso ngokuba izibhalo kwakufuneka zizaliseke ngokuba amaYuda kwakufuneka amfanyekiswe, sonke siyakwazi oko. Ingaba niyaqonda ukuba oko kuthendisiwe kwakhona kuso kanye esi sigaba esiphila kuso, isigaba sebandla laseLawodike elibandla lesigaba lesixhenxe esikulo ngoku, lize lilusizana liyimfama kwaye aliyazi loo nto. Into ekwanye njengoko wabamfamekisayo emva phaya ngesizathu sokufikisa umyalezo wakhe uye kwabonyuliweyo abantu, uthembise ukwenza into ekwanye namhlanje. Kwaye ukuba ndiyakukutho oku ngembeko kubo bonke abazalwane bam noodade kuKristu, ngenye yezimini umntu othile uza kuthi, akubhalwanga na okokuba ezi zinto kumele zenzeke kuqala? Kwaye iya kuba yinto ekwanye eyayiyo emva phaya, inene ndithikuni selefikile kwaye benze oko bakudwelisileyo kuye. Xa bambuzayo bathi, kutheni ababhali besithi nezibhalo zisitsho ukuba uEliya kumele afike tanci? Batho oko kuYesu wathi, sele efikile kwaye animazanga yabona, kwaye oko mhlawumbi yindlela eyakuphela ngayo kwakhona. Ngoku sifuna ukwaziswa ukwazi yintoni eza kwenzeka ngesi sigaba esiphila kuso. UThixo ubeke ilizwi lakhe kwisigaba ngasinye, kangako kwisigaba ngasinye, kwaye kumele siqaphele isigaba esinye. Asinakho ukuwelela kwesinye isigaba, ayisokuze nje isebenze. Umzekelo, njengoko benditshilo ndiyakholwa phezolo okanye ndithetha ngokuqhubekeka ubusuku emva kobusuku iindawo, kwaye ngamanye amaxesha ndenza ukuphawula ityeli lesibini andibhekiselelanga ekuziphindeni. Kodwa yona ndikutsho oko, ibiya okulungileyo ebinokwenza uMoses ukuzama ukushumayela umyalezo kaNowa, okanye kokuphi okulungileyo ibiya kuba kuko ibiya kumenzela kona uYesu ukuzama ukushumayela umyalezo kaMoses okanye kokuphi okulungileyo eyakwenzela kona uMartin Luther ukuqhubekeka nomyalezo wobuKatolika, kokuphi okulungileyo ibiya kumenzela kona uWesley ukuqhubeka nomyalezo wamaLutera, kokuphi okulungileyo ekwenzele kona amaPentecost ukuqhubeka nomyalezo wamaWisile okanye kokuphi okulungileyo eyakuyenzela kona iPentecost ukuqhubeka ngeli xa umtshakazi ubizwa. Yabona, siphezulu kanye kwixesha lembewu, silapha kwisiphelo sexesha. Ngoku ngaphandle ukhozo lwengqolowa liwele emhlabeni alibi yinto. Njengomgxeki, njengoko bendenze ukuphawula kusukela incwadi iphumile, mhlawumbi ninayo apha kwesenu isixeko, Salam Bali wamaJamani othe wabhala awona agxeka kakhulu amanqaku omhleli ungongakholwayo ukuba uThixo ukhona kakade. Hayi, andimohlwayi ngokuba endohlwayile, kodwa ngokuba ekubeni engongakholwayo ukuba uThixo ukhona, incwadi bekungafanelekanga ibe kwishelufu. Kwaye yathi uThixo onokuhlala aze athi unokuvula ulwandle olubomvu aze abahlangule abantu bakhe, aze emva koko ahlale enezandla zakhe ezinqumleze isisu sakhe ajonge ngazo izigaba zobumnyama loo maKristu ekrazulwa abe ziziqenga ziingonyama, abo mama benenwele zabo zimanziswe ngetele baze baqonywe eminqamlezweni baze batshiswe kunye neentsana zabo, oomama abakhulelweyo baqangqulule isisu baze benze amaqashiso ngesini somntwana bayenze baze benze yenzeke abantu abafanele bangabakhonzi balo Thixo. Uyabona, isibhalo sisesiphefumlelweyo, akusokuze usazi isibhalo njengokuhlala phantsi uze usifunde sona ngemvelo yemfundo yezenkolo. Ngemvelo yezemfundo ayizange yasebenza. Ndandithetha nomlungiseleli wombhaptizi kungekudala, wathi side sifunde isiGrike esilungileyo side sidade kwiqumrhu laseNicea ngaphambi koko babexoxa malunga nama gama esiGrike eBhayibhileni, akusokuze uyazi yona. iBhayibhile kufanele ikhilwe ngempefumlelo leyo kuphela kwento isityhilelo. uYesu waxela uPetros phezu kweli litye, eli litye lesityhilelo lityhila ukuba ngubani yena. Unoyolo wena Simon, nyana kaYona, inyama negazi azikutyhilelanga oku, kodwa ubawo wam osezulwini ukutyhilile oku kuwe. Phezu kweli lwalwa yakulakha ibandla lam, hayi phezu koPetros, hayi phezu kwakhe, kodwa phezu kwesityhilelo sikamoya sokuba waye engubani yena. Kwaye yena lilizwi, uYohane ongcwele wokuqala, ekuqalekeni ube ekho ulizwi, waye ulizwi ekuye uThixo, waye ulizwi enguThixo, waze ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu, amaHebhere 13:8 isenguye izolo namhlanje naphakade. Ngoko ke siphila kumhla xa ukubonakaliswa kwelizwi likaThixo kufike kwisigaba esahlukileyo kunesigaba sePentecost, kwaye oko kunjalo. Khumbulani, niya ndingumntu ongafundanga, kodwa akunakuyoyisa indalo ngokuba uThixo usebenza kuqhubekeko lwendalo. Njengohlobo, njengoko benditshile, ilanga liphuma kwaye litshona kwaye lihambe ngayo imini, kwaye njengexesha lesikolo lize life ngorhatya ukuze livuke kwakhona kwintsasa elandelayo. Imithi ihlisela incindi ezantsi kwixesha lasebusika iye ezincanjini ize ibuyele kwintlakohlaza. Qaphela, ufanekisa lona kukhozo lwengqolowa umtshakazi, isizathu sokuba uThixo ayekele oko kwenzeke ngolwahlobo. Eliyalihle elenene elinyanisekileyo ibandla elasekwa ngomhla wePentecost likhule kakhulu kusukela kumhla wePentecost ukuya kuba libandla elikhulu, kwafanela ukuba liwele emhlabeni kwesa sigaba simnyama kwaye lingcwatywe njengayo yonke imbewu isenza. Kwafanela life ukuze libe nokuvela kuhlaziyo kwakhona livela kumntu wohlaziyo uMartin Luther, kwaye ukusukela phaya lifana nediza lengqolowa livela, into yokuqala evelayo imicwe emibini emincinci, emva koko iqhubekeka isongeza eminye ngaphezulu imicwe. Kwenyuka kweza uMartin Luther, emva koko uZwingli, kwaze ukuhla uCalvin, kwaye njengoko beqhubekeka ekugqibeleni iya kwinqumo. Ngoku lowo yayinguJohn Wesley kwisigaba sikaWesley yaba nomungu uwela ngasemva. Ukusuka phaya kuza isigaba samaPentecoste sisondele kakhulu nje ukufana nokhozo lwenene lwengqolowa ukuba ujonga kwidiza. Kodwa ukuba uya kuthabatha laa ngqolowa uyibuyisele emva, akukho nelinye ukhozo kuyo konke konke, likhasi kuphela kwisimo sokhozo. Kodwa ihlala phaya ngesizathu ukukhusa ukhozo lide ukuba ilanga liyibetha ngolwa hlobo liya kuyibulala. Kufanele lihlale phaya kude kube lixesha elithile. Emva koko bonke ubomi bushiya ikhasi njengoko bushiye idiza, bashiya umungu, bushiya ikhasi buze buye engqolowenu, buze benze kwakhona nje ngohlobo ibilulo ezantsi emhlabeni. Ngoku sonke kuthi siyazi ukuba ngaxesha lonke umyalezo umnikezwa iminyaka emithathu benza umbutho, xa besenza oko iyayibulala kanye phaya. Yakwenza ngemihla kaLuther kakade, yakwenza ngemihla kaWesley, yakwenza ngemihla kaAlexander Campbell kunye nakubo bonke babo, kwaye yakwenza ngemihla ePentecost ngokuchanekileyo. Uyabona, ufika endaweni elowo uba ngomileyo aze aphume, kwaye abakwazi kufumana sithilelo sitsha bayoneliseka, kwaye nabaya, kwaye phaya bayafa, kwaye ubomi buhamba ukudlula kokuya buze buqhubeke benze ingqolowa. Kwaye xa ingqolowa isiza, obabomi obuhambe ngalaa ngqolowa uvuko bulivelisa yonke into ewe kwenzela uqhilo. Ngoku khumbulani, lo myalezo waqalisa kuqala ngempiliso engcwele ukwenza imiqondiso. Ngoku ukuba uThixo uvumela okuya uhambe ngebandla lesiqhelo njengoko sesinalo, ngoko ibingenguye uThixo. UThixo akudingeki ukuba adlisele, akudingeki ukuba enze ezi zinto ukusonwabisa njengathi maAmerika sikuqhelile ulonwatyiso. Kodwa yena ukwenza oko ukutsala umdla wabantu okokuba ulungiselela ukwenza into ethile. Jonga kuye ngokwakhe xa esiza, ommangalisayo umprofeti omncinci, uRabi, umprofeti waseGalile. Jeni ulungiselelo lwakhe lwalumangalisa, wayemkelekile kulo lonke ibandla. Kodwa ngenye imini wahlala phantsi wathi, mna nobawo wam sibani, oh bek, oko kwakuphumile, makube le nomfo njeya, ngaphandleni kokuba nitye inyama yonyana womntu kwaye nisele igazi lakhe aninabomi kuyo, kutheni lizim sukani kumntu onjeya? Yabona, yabona, kwakukho into ethile ekwakufanele ilandela laa mqondiso. Yabona, into ethile yalandela, ikhasi layibamba. Kodwa ngoku ikhasi liyahlubula, kufanele liyenze. Kwaye khumbulani, amashumi amabini eminyaka agqithileyo kwaye akukho hlelo liphumileyo kuyo, kwaye alisokuze, sisesiphelweni samahlelo. Ingqolowa ithabathe ubume. Kodwa yintoni ingxaki ngengqolowa ngoku? Akunakuze, kufanele ilale ebukhoneni bonyana ukuvuthwa ngaphambi kokuba umatshini wokuvuna uyichole. Ngoku iziganeko esizibonayo zisenzeka ngokuqinisekileyo, zibonisiwe eBhayibhileni zazo zonke izigaba. Sicinga ukuba sonke singaphandle kokuhamba kakuhle kwezinto, kodwa asinjalo. Yonke into ihamba ngokuchanekileyo kunye nelizwi likaThixo. Ngoku iBhayibhile incwadi eyahlukileyo kuyo nayiphi engenye incwadi endilisekileyo. Akukho ncwadi efana neBhayibhile ngokuba iBhayibhile nguThixo kwimoya yelizwi. Yabo, ilizwi yingcinga ivakalisiwe, ukucinga kukaThixo kuyalivakalisa. Ilizwi lakhe nabaprofeti baye babhala iBhayibhile, leyo ikwimoya yelizwi. Kwaye uYesu uyibiza imbewu, kwaye nayiphi imbewu iyakuvelisa ngokohlobo lwayo ukuba ikwisimo esilungileyo, isimo semeko elungileyo. Ngoku le ncwadi yesiprofeti iqela kwantlandlolo iziganeko ezisezayo. Ngoku incwadi iqulathe isityhilelo sonke sikaYesu Kristu, akongezi kuyo okanye ususe kuyo, kwaye sonke isityhilelo kufuneka size ngayo. Yabona, kufuneka ibe lilizwi. Ke abantu bathi ndinesityhilelo. Ewe, siyazi uJoseph Smith nabaninzi baba nezityhilelo nezinto, kodwa kwakuchasene nelizwi. Ifanele ize ngokwelizwi ukuba isuka kuThixo, ngokuba kufuneka ingqinele okanye ibonakalise ubukho bukaThixo. Kwaye yena wazi kwantlandlolo zonke ezi zinto ekubeni ngolwazi lwakhe lwantlandlolo wamisela ukumisela ngexa kwangaphambili ibizo eBhayibhileni ukumiselwa ngexa elingaphambili sonke isigaba kwindawo yaso kunye nayo yonke indoda kwindawo yayo kunye naye wonke umthunywa kwindawo yakhe unguThixo umtyholi akatsali nto kuye kwaye unguThixo kwaye umisele yonke into yenzeke kwaye ibe semgcini kanti ngokuchanekileyo kunye nelizwi lakhe ke ukuba singabona ngelizwi lakhe sesiphi isigaba kwaye leliphi ixesha esiliphilayo uya kuyibona kanye apha eBhayibhileni yesi sigaba oko sifaneleyo oko kufanele kwenzeke kweli xesha ngoku ezinye iincwadi sifumana ezininzi iincwadi abazibiza iincwadi ezindilisekileyo nanjalo njalo kwaye ndifundile iKoran nezininzi zazo kodwa uyabona iincwadi zabo ezindilisekileyo zingummiselo nje wokuziphatha wezimilo okanye ufundo ngenkolo kodwa le ncwadi ngumprofeti yahlukile kuyona yiphi enye incwadi iBhayibhile lilizwi likaThixo lichaza kwantlandlolo ikamva ichaza kwantlandlolo ngokuba iyalumkisa kwantlandlolo ukuba uThixo uthumela nantoni uyatsho kwaye wathembisa eBhayibhileni ukuba akayikwenza nto phezu komhlaba ade kuqala ayityhile kwabangabakhe abakhonzi abaprofeti lowo uAmos isithathu isixhenxe yena kwaye uThixo akanakuxoka uyayityhila yona leyo ibe iyindlela yakhe yokuyenza konke ukuhla ngezigaba akazange wasilela ukuyenza ngoku sithenjisiwe kwimihla yokugqibela ukuba oku kubuyiselwe akuyi kubakho bandla hayi ihlelo wisile baptism rhabe pentecost azisokuze kwiimeko zazo zale mihla zibe nakho ukuthabathela eli bandla kumtshakazi awana kuyenza ayasilela asentanyeni elinye kwelinye ngamabandla nobuhlabathi bunyebelezele ngaphakathi nanjalo njalo kwaye afa kanye ezindleleni zawo kwaye ke uThixo uyakwazi oko kwaye ukutyhila eli lizwi omnye uthi kulungile ndinoku kwaye makasikelelwe uThixo ingolo ahlobo leyo yindlela kanye ekwakuyiyo xa uYesu weza okokuqala wonke ubani waba nemfundiso wonke ubani waba noku iyakufanela ibe yinto ethile ethunyelwe kuthi isuka kuThixo kwaye uThixo uyithembisile kwaye kuphela kwendlela ayakuyenza kukugcina umendo wakhe okwamnye wathembisa ukusithumelela kule mihla yokugqibela ngokukamalaki isine umprofeti phezu komhlaba oya kubuyisela iintliziyo zabantu emva iintliziyo zabantwana emva kobawo abangabapostile kwakhona wakuthembisa oko kwilizwi lakhe uLuka ishumele nesixhenxe nakwezinye ezininzi iindawo athe wathembisa oko ukuba yena into aya kuyenza kule mihla yokugqibela ukuzisa le nto kwilizwi elingqinelweyo yabona indoda ingathetha nantoni kodwa ngaphandle kokuba uThixo atolike elalizwi yabona ngoku sinotoliko lwethu sithi lithetha oku kwaye lona umwisile utsho oku umbhaptisi utsho oku umpentekost watsho oku owobunye utsho oku obubini utsho oku kwaye obethu nako ke apho ukhoyo kodwa uThixo akadingi mtoliki ungumtoliki wesiqu sakhe utolika ilizwi lakhe yena ngokulingqinela kwisigaba elimiselwe sona isigaba elinikelwe sona asiphili kwisigaba sobupentecost siphila kwesinye isigaba yabona asiphili kwisigaba sobuwisile siphila kwesinye isigaba siphila khona phezulu apha kwisigaba somtshakazi ukubizelwa ngaphandle kwebandla nokulihlanganisela uqhuyilo eso sisigaba esiphila kuso ngoku kolwam olunyanisekileyo uluvo leyo yinyaniso ngokuchanekileyo kwaye le ncwadi yincwadi yesiprofeti amakholwa ayo ayalelwa ukuyithobela yona nokuyifunda yona nokukholwa umbhali wayo kuba lonke ilizwi elibhalwe phaya kufuneka lenzekile yonke into ebe ithenjisiwe kufanele yenzeke ngokuba nguYesu Kristu kwisigaba ngasinye okwamnye izolo ibe inguYesu Kristu wayekunowa yabe inguYesu Kristu kuMoses yabe inguYesu Kristu kuDavide yabe inguYesu Kristu kuYosefu uYesu Kristu okwanye izolo namhlanje naphakade. kwaye uYesu Kristu phakathi kwabantu bakhe namhlanje esenza izinto athe wazithembisa ukuba uya kuzenza kwesi sigaba uYesu Kristu. Kodwa ibandla liye loma kakhulu ukuba kude kakhulu njengoko umzalwane atshiloyo apha kwaye amabandla ethu abe yinto enye side sifanele sibe nento yokusishukumisela emva elizwini. Sazi kanjani ukuba iza kuyenza ifanele ize ngokwecebo elilelakhe uThixo? Ayinakuza ngendoda yesiqhelo, ayiyikuza ngendoda engusomashishini, ayinakuza ngamabandla. UThixo ubeke phantsi icebo lakhe. Ndithethe apha eShreveport ngenye imini isikhululo sosasazo sesizwe kwesi sizwe okokuba ukuzama ukwenzela uThixo inkonzo ngaphandleni ibe yintando kaThixo. UDavide wazama ukubuyisela ityeya kaThixo endlwini. Wayengukumkani otshanjisiweyo kutheni wabuzisa abakhe abathunywa abathetheli bakhe bamawaka neshumi lamawaka nanjalo njalo, kwaye bonke bathi elo lilizwi lenkosi, kwaye babuzisa kumbingeleli oko kuyamangalisa, kwaye bonke bathabatheka bakhwaza benza sonke isenzo senkolo esasikho, kwaye yayichasene ngokupheleleyo kwintando kaThixo ngokuba kwakukho umprofeti elizweni ogama lingunathan kwaye wayengazange abuzwe malunga nayo yabona, kwaye siyafumanisa ayizange isebenze nangona babenyanisekile bezama ukwenzela uThixo inkonzo. Kwaye ungaba kokungako ukunyaniseka, kodwa side sibe siyakwazi oko sikwenzayo ulwa emoyeni. Buyelani elizwini likaThixo nize nibe semgcini, nize emva koko nihambe, emva koko niyazi. Njengalo iJoni alazi emalikwenze lide lifumane imiyalelo yokuyenza, kufuneka sibe ngamajoni amaKristu size sifumane imiyalelo esuka eBhayibhileni ukwenzela iyure ngoku. Hayi umyalelo wayizolo, umyalelo wosuku olungaphambili, kodwa umyalelo namhlanje ngeyiphi indlela emasiyihambe kumana iyure esiphila kuyo. Ezi ziganeko zale mihla zinyebelezela kuthi ngokukhawuleza kakhulu, kwaye ngenye imini siyakufumanisa sishiywe ngasemva singenanto size sibanjwe sityhwinelwe kuphawu lwerhamncwa ngaphambi kokuba siyazi. Ngoku kunye nomonde simile sikulindile oku. Iziprofeti ezithenjisiweyo zonke ngazinye kuzo kufuneka zizalisekiswe kwisigaba saso kuba isixelela kwantlandlolo umbhali ngaphambili ukwenzile oku, kwaye silindela ukubona yena ekwenza kwakho elinjani ixesha esiphila kulo. Into ethile efana nekhalenda, ujonga ekhalendeni ukufumanisa loluphi usuku lonyaka ophila kulo, kwaye ujonga kwiBhayibhile kaThixo ukubona sesiphi isigaba esiphila kuso. Asiphile kwisigaba sobuwisile, isigaba sobubhaptisi, siphila kwisigaba somtshakazo, ukubizwa, ukubuyisela emva kuThixo ngomjelo athe wathembisa ukuyizisa ayibuyise ngalo. Wathembisa ukuyenza, kodwa njengokuba bekunjalo kwisigaba ngasinye abantu bavumela amadoda abeke utoliko lwawo kuyo ngemfundo yenkolo, kwaye bengayi kukholelwa ukungqinela okungcwele kukaThixo kwayo. Olo lutoliko lukaThixo, hayi oko endikutshoyo, oko umntu othile ongomnye akutshoyo, kodwa oko uThixo akuthembisileyo noko uThixo akwenzayo uqondakalisa ukuba nguThixo esenza utoliko lakhe yena yelizwi lakhe. Banixelele nina amaPentecost amashumi amane anesihlanu amashumi amahlanu eminyaka eyagqithayo, onyoko noyihlo xa babengamaPentecost enene baphumela ngaphandle kombutho baze bayiqalekisa into baphumela ngaphandle kuyo. Emva koko njengenja emhlanzweni wayo babuyela emva kuyo kwakhona benza into ekwanye eyabulala elabandla. Niyibulele eyenu ngento ekwanye. Akukho nto ndichasene nayo nabantu khona phaya, akukho nto ndichasene nayo. Yinkqubo yento leyo, nantso into eyenzayo. Ikhaya ndiya ekhaya, andikushumayeli oku kumhlangano wenye indoda, ndiza kushumayela umzila wenyoka, kwaye mamela kuyo ukuba uthabatha ideyipi. Kwaye qaphela, baphosa ukubona ukuqinisekiswa kweziprofeto zelizwi likaThixo zizalisekiswa. Ukuba abo babingeleli babe nayo ilungisiwe kanye qo ngendlela uMesiya awayeza kuza ngayo, babekwazi okwakuza kwenzeka. Abafarisi babe noluvo lwabo, abasadusi amaHerod nabo bonke babe nembono zabo. Kodwa akazanga weza ngokuchaseneyo kubo bonke babo. Kodwa ngokuchanekileyo nelizwi. UYesu watsho okukwakunye kwakulapho ukuba benindazile mna ufanele ukuba ngenilwazile usuku lwam ukuba benikwazile ngenithi uhle uMoses sinoMoses wathi kutheni ukuba beninokumkholelwa uMoses beniya kundikholwa mna ngokuba wabhala ngam. Kodwa yabona xa uThixo wayeqinisekisa ngokuchanekileyo oko wakuthembisayo babe nayo ngohlobo oluthile olundilisekileyo lwendlela uYesu wayefanele ukuza ngayo kwaye ithetha uMesiya. UMesiya kwakufanele uza kanye kwiqela la okanye wayengengoMesiya. Kuhle yilaa ndlela phantse namhlanje ukuba aniboni ngeendondo zam anijonganga tu yabona kwaye ke oko yindlela nje yona eyiyo thina leyo yinyaniso sikuthile ukucinga oko kodwa ngokwenene yinyaniso kumahebhere okuqala isinye uThixo ngamaxesha amandulo wabhala iBhayibhile ngekhethwe nguye buqu indlela akazange ayibhale ngabemfundo yenkolo engazange ayitolike ngabezemfundo yenkolo. Akuzange kubekho xesha lokuba abemfundo yenkolo bakhe batolika ilizwi likaThixo. Utoliko luza kuphela kumprofeti kwaye kuphela kwendlela esiya kuze sibe nakho ukuphuma kule mbutyulelo ukuba uThixo asithumelele laa mprofeti kanye ngokuchanekileyo kuphela kwendlela eya kwenziwa ngayo ibe ikholelwa ikhangelwa kwaye inzaliseko. Yabona yayingabhalwanga indoda kodwa yayibhalwe nguThixo. Ayiyoncwadi yendoda, ayiyoncwadi yofundeleze nkolo, yincwadi kaThixo eyiyincwadi yesiprofeti eyabhalwa ngabaprofeti yaza yatolikwa ngabaprofeti. IBhayibhile ithe ilizwi lenkosi liza kubaprofeti ngokuchanekileyo. Enjani ukuba ntle indlela echazwe ngayo okanye ebonakaliswe ngayo xa uYesu wayeze emhlabeni kwaye uYohane waye engumprofeti walaa mhla kwaye wayeprofeti. Bathi, oh, uthetha ukuthi uThixo uza kudiliza iimanyano zethu ezinkulu apha kunye nazo zonke ezi zinto kwaye kuya kubakho ixesha xa ezethu iitempile zingasayi kuba sanqulelwa kuzo. Watsho ukuba kwakusiza ilixa xa uThixo ayakwenza idini eliphuma kwimvana kaThixo indoda kwaye watsho ukuba uya kumasi xa esiza kwaye wathi wayeqiniseke kakhulu ngumyalezo wakhe wathi umi kanye phakathi kwenu ngoku kwaye aniyazi uphakathi kwenu kwaye aniyazi. Kwaye ngenye imini xa uYesu waphumayo uYohane wakhangela phezulu waze wabona laa mqondiso phezu kwakhe wathi nantso imvana kaThixo ethatha isuse isono sehlabathi. Ngalaa mzuzu okwam uYesu wazi ngoko ukuba wayengqinelwe phambi kwabantu ngoku waye eli lizwi. Ingaba siya kukuthandabuza oko iBhayibhile yathi waye eli lizwi ekuqalekeni ube ekho ulizwi waye ulizwi ekuye uThixo waye ulizwi enguThixo kwaye ulizwi wenziwa inyama waze wahlala phakathi kwethu kwaye naku elapho nali ilizwi lisemhlabeni jonga ngokugqibeleleyo liphuma kanye ukungena emanzini lisiya kumprofeti. Injalo loo nto ilizwi lisoloko lisiza kumprofeti wakhe. Ke asinakulindela lona lize kwizifundiswa zenkolo, asinakulindela lona lize emahlelweni, lifanele lize ngendlela yomjelo kaThixo athe yena wasixelela malunga nalo kwantlandlolo kwaye leyo kuphela kwendlela eliya kuza ngayo. Liya kuthiywa licekiswe laliwe xa lisiza liya kulahlelwa ngaphandle kunye nento yonke kodwa uThixo uya kuyenza nakanjani. Laliwa kuYesu Kristu, laliwa kuYohane, laliwa kuYeremia, laliwa ngoMoses, lisoloko lingalandle, kodwa uThixo uqhubekeka kanye ngendlela athe wathembisa uya kuyenza. Ewe mhlekazi, akazange asilele ekuyenzeni ngendlela ekwanye. Indoda ebone umbono okanye eve izwi lakhe zange konke konke eliqonde kumatyelo amaninzi zange yazi ukuba nje isisixhobo sikaThixo. Ziingcinga zikaThixo zivakalisiwe ngemilebe yendoda. Ingcinga kakade lilizwi livakalisiwe. UThixo wenza ukhetho olulolwakhe ngokhetho lwakhe lwakhe lomiselo lwexa elingaphambili uyenzile kuso sonke isigaba ubeke indoda ukwenzela isigaba ngasinye njengaxa uMoses xa wayeza kulizalisekisa oko wakuxela kuAbraham uMoses wazalwa engumntwana olungileyo wayengenakunceda akuncede ukuba ngalaa ndlela wazalwa ngalaa ndlela ngokuba wazalelwa laa njongo kwaye ke siyafumanisa ukuba uThixo wenza okuya kuso sonke isigaba uThixo wenza ukhetho olulolwakhe ngokhetho olulolwakhe lomiselo lwexa elingaphambili ukhetha abaprofeti bakhe nezinto ukwenzela isigaba alungise imvelo yakhe imvelo yendoda indlela yendoda yokushumayela kwisipho sabo nako konke ekwenzayo ukuqubisana nomcelimngeni walamhla uThixo udala laa ndoda aze ayithumele kwaye engcingeni yakhe yena njengoko ndishumayele phezulu silukhozo lobomi lwentsobi kaThixo wayazi laa ndoda iyakuba phaya kwesa sigaba ngaphambi kokuba kokwemolecule okanye ukukhanya okanye nantoni engenye emhlabeni kuba wena uyintsobi katata wakho kwaye wawukutata wakho noko uyihlo wayengekabi nabudlelwane nawe ngokuba yena wawuphaya kodwa wawungayazi kwaye naye wayengayazi kodwa wabonakaliswa ukuze ube okokuba angaba nobudlelwane nawe kwaye wena ekubeni uzelwe ngokutsha uzalwa ngobomi obungunaphakade kwaye leyo kuphela kobume obunye bobomi obungunaphakade kwaye obo bubomi bukaThixo zowi igama lesiGrike nguzowi kuphela kobume bobomi obungunaphakade ngoko ukuba ungunyana kaThixo okanye intombi kaThixo wawukuThixo lonke ixesha kodwa yena wayazi ngowuphi umandlalo nexesha owawuya kuhlwayelwa ngalo ke ngoku wenziwe isidalwa unyana kaThixo obonakalisiweyo unyana okanye intombi kaThixo ukuhlangabezana nomcelimngeni wale yure ukungqinisisa inyaniso noThixo ophilayo wale yure umyalezo ozayo ngeli xesha injalo loo nto wenziwa phaya ngaphambi kokusekwa kwehlabathi ukuba ibingeyiyo ukuba wawungakhethwanga ngalaa ndlela akukhathaliseki kukangakanani uzama ukulinganisa wona awusokuze uphumelele ungafumana njani igazi kwithenipu ngelixa kungekho gazi phaya eso sisizathu endizama ukutsho malunga nabantu abacinga sasisingxola kubafazi malunga neenwele ezimfutshane kwaye abantu bandixelela malunga nokutsho ezo zinto uza kulonakalisa ulungiselelo lwakho ukonakalisa ulungiselelo athe uThixo ngokwakhe walumisela makube le oko kwaye xa abantu besiva ilizwi likaThixo xa usana lukhawulwe esibelekweni sikamama xa laseli inye isiya phaya enye iseli yakhela kumphezulu wokuya asiyoseli inye yomntu elandelayo yeyenja kwaye elandelayo yeyekati kwaye elandelayo yeyenye into ingokuqinisekileyo ngokuthe ngqo umntu kwaye xa umntu ezalwa ngomoya kaThixo akafakeli nto ebomini bakho nelingakrexezwanga ilizwi likaThixo elingqinelweyo lalayure uthabatha elizeleyo ilizwi likaThixo akafaki zimvumonkolo nanye engenye into kulo lelinyulu elingakrexezwanga ilizwi likaThixo libonakalisiwe phakathi kwethu jonga ebhayibhileni uyabona apho sesiphi isigaba esiphila kuso ngoko xa ubona ezi zinto ezinkulu zibonakaliswa xa uThixo wathembisa ukuyenza soloko eyenza ekugqibeleni kwesigaba ngasinye xa ibandla lifika kwindawo yokujika kwaye lijikwa elizwini ukubuyela esonweni nakubuhlabathi ubuhlabathi sisona ibhayibhile ithe ukuba uyalithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi uthando lukaThixo alikho kwakubakho kuwe ukuthetha phezulu bendithetha malunga nedini elanikelwayo imvana kwakufanele ibe ziintsuku ezisixhenxe imele izigaba ezisixhenxe zebandla kwakufuneka kungafumaneki gwele phakathi kwabantu kungabikho gwele iintsuku ezisixhenxe oko kuthetha ukuba akukho nto iqhutywa nalo lelingenagwele okokoko kwaye asifuni zimvumonkolo amagwele nezinto ezixutywe nathi asifuni ihlabathi lixutywe nathi kufuneka ibe sisonke esingenagwele sikaThixo ilizwi likaThixo elingakrexezwanga ilizwi likaThixo nto leyo umntu uyakuphila ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo iinkqubo zethu zobuhlelo nezantlukwano nezinto zifake igwele kuthi noku noku ya nesabathi nefashion kwaye oh ibe njalo iphansi ibe yiHollywood indaweni yonke iyakuphelela ekubeni ifane nengilane phaya ukubizela esiguqweni iyakuba nentshuni bethu njengoko umzalwane esitsho ungayifumana njani inhlanzi emkhombeni injalo loo nto sifanele sibe nevangeli ishunyayelwe ekupheleleni kwayo ngamandla kathixo engqinela okuya ngokwesithembiso sesasigaba kwaye sibonakalisa okuya ukuba yintando kathixo ngokuchanekileyo ngaphandle kokuya ulilungu nje lebandla akukhathaliseki uzama kangakanani uzama ukwenzela uthixo inkonzo ungaya kwitheko lokuthunga nelosuphu ungaba ngongako ukuthembeka ebandleni kodwa ngaphandle kokuba olwakhozo lobomi obungunaphakathi lalibekwe kwangaphambili kuwe ukuba ube ngunyana okanye intombi kathixo uya kukhula uye khubazekileyo into kodwa ungaze ube ngowenene onyanisekileyo unyana okanye intombi kathixo soloko ndinika ibali lam elincinci lokhozana oluncinci indlela umfama owabeka isikhukukazi ngelinye ixesha kwaye wayene ndiyathemba ayivakali njengehlambela inkolo kuni kodwa umfama wabeka isikhukukazi kwaye sisilele ngeqanda elinye ukuze sibe nokupheleleyo yathandabuza namnye apha uyazi intoni ukuphelelisa kwamaqanda yenziwa ngamangabi kodwa nakanjani wayesilele ngeqanda elinye ekubeni nokwaneleyo ke wakhuthuza indlwana yokhozi lalinamabini kwaye wabeka iqanda phantsi kwesikhukukazi xa olwakhozi lwaqanduselwa phakathi kwamantshontsho enkukhu laliyintaka engaqhelekanga lalingakwazi ukuqonda ukugokoza kwesikhukukazi lingathethi nje ngeyalo njengoko lalifuna ukuva lithethe kwaye laqhwaya efama kwaye lisitya efama yayingekokutya kulo lalilelibi idadana phakathi kwawo isikhukukazi besiya kugokoza kwaye belingakuqondi beliya kuya ngale ndlela lize litye oku litye nokuya belingakuqondi ke ngenye imini umami walo okanye umama xeba kuni mna emzantsi sithi mami ke nakanjani lona umama walo walo wayazi ukuba waba namaqanda amabini kwaye lalilinye kuphela elaliphaya walandelela emva kwelinye wajikeleza konke phezu kwesizwe kwaze kugqibeleni wabhabha phezu kwefama walubona ezantsi phaya lilandela esasisikhukukazi sidala wakhwaza junior akuyonkuku ulikhozi oko wavakala nje kakuhle kuyo kutheni waye elukhozi into yokuqala kwaye xa indoda okanye umfazi ehleli phantsi kweemvumonkolo nebandayo eyommileyo inkolo ukuba umiselwe ukuba abe ngunyana kathixo kwaye ubona ilizwi likathixo lishunyelwa emandleni kwa kwaye uthixo elingqinela lona ulikhozi into yokuqala uya kubalekela kulo ngokukangako ukuqiniseka njengoko izibini ezimbini isisine akanakuyinceda ngokuba kwa imvelo yakhe iyalithanda ilizwi likathixo andikhathali nokuba ubani ongomnye uthini xa ebona ilizwi likathixo libonakalisiwe ubhabhela kulo ngokuba wayelukhozi elincinci njengoko beqhubeka besithi wathi mama ndiza kunyukela njani ukusuka apha waze wathi yenza nje umtsi ndiza kuganga leyo kuphela kwento ofanele uyenze ukwenza umtsi omnye ngeenyawo umtsi omnye kuthixo isithembiso esinye nkosi yesu ndiyakukholelwa ngentliziyo yam yonke ndiyawukholelwa umyalezo weyure ndiyawubona ungqinisiso kwaye ndiyazi ulungile phuma ngeenyawo zakho umama uza kuganga sukuba naxhala ulukhozi uya kuba phaya ukukufumana ngoku siyaqonda ukuba siphila kwixesha elibaluleke kakhulu kwaye ixesha elikhulu kodwa xa iinyaniso zale bhayibhile amakholwa akubonile oko kungqinelwa oko kanye ukungqinelwa kwayo bubungqina bokuba uthixo ukuyo ngokuqinisekileyo kungoko ukuba isithembiso selizwi athe uthixo wasithembisa sazisiwe imbewu iyadubula kwaye bayalibona kwaye bayalikholwa abanye abakwazi nje ukulibona ngandlela ithile bayakuhlala bajonge kulo niyazi ishumayele nqwabalala ngokwaneleyo kwikwi ukunqumleze eli lizwe okokuba akufanele abekho umfazi onenwele ezimfutshane elizweni kodwa lonke ixesha xa ndibuyayo kukho abaninzi yintoni ingxaki kukho into engalunganga Niyazi ukuba ilizwi likutshilo okuya nithi kuhle oko akwenzi namnye umahluko. Iyawenza umahluko. Kukho umzalwana olungileyo wathi uza kubeka izandla kuwe, mzalwana uBrenham, ndiyakuthanda. Bonakalisa ulungiselelo lwakho. Wathi akunamsebenzi wokuxelela bona abafazi malunga nokuya. Wathi yekela abelusi bakwenze. Ndathi abakwenzi nakubeni kunjalo. Ndathi ngoku wathi kuhle ayingomsebenzi wakho. Wena nje thandazela abagulayo. Ndathi kumsebenzi kabani ngoko. Ndabizelwa ukushumayela ivangeli. Wathi yakubeka izandla kuwe ize ndicele uThixo ayisise kuwe. Ndathi ukuba uyakuvumela vumela mna ndibeke izandla kuwe nawe. Yabona kwaye ndathi yakuthandaza ukuba uThixo avule amehlo akho kwaye uyibone yona ke injalo lona. Wathi kufanele ushumayele abantu bayakukholelwa ukuba usisicaka umprofeti kaThixo. Wathi ufanele ubafundise bona abafazi indlela yokufumana izipho ezikhulu nesiprofeto nezinto. Ngathi ndingakwazi njani ukubafundisa bona i-algebra xa bengayi kwa ukukholelwa oa ebhece babo kuqala. Yabona injalo lona ke akunakuyenza oko kukuyo yonke nje injalo lona ukuba akunakwenza izinto eziqhelekileyo uza kuzenza njani izinto zokomoya izinto zendalo ngokuqinisekileyo. Mzalwana dade ingavakala njengesikhulu kodwa ivangeli ivangeli yenyaniso njalo lonto. Qaphela siyafumanisa namhlanje ukuba abantu kukho abaninzi abantu abangenakho ukukholwa yona nkqu nabazele ngumoya abantu. Ndiza kuninika enye eza kunikrwitsha. Ubhaptizo lomoya oyingcwele aluthethi ukuba uyangena. Hayi konke konke, hayi gokuya, ayinanto yakwenza nomphefumlo wakho olo lubhaptizo. Yabona apha ngumphakathi womphefumlo khona apha ofanele ukuza usuka kuThixo. Kodwa ngoko umphandle unezimvo ezintlanu kwaye isihlanu kwi ekuseni ngaphakathi kowakho ukuqhagamshelana nekhaya lakho lasemhlabeni. Ingaphakathi unomoya kwaye ngaphakathi phaya unezikhupheli ngaphandle ezintlanu, isazela sakho nothando nanjalo njalo. Izikhupheli ngaphandle ezintlanu kulaa moya. Kumbula kulaa moya ungabhaptizwa ngomoya wenene kaThixo kwaye futhi ulahleke ngumphefumlo ophilayo owamiselwayo nguThixo. Akazange atsho na uYesu baninzi abaya kuza kumngaloo mini baze bathi, "Nkosi, andikhuphanga zidemoni na, ndenza emikhulu eyamandla emisebenzi ngaprofeta izipho ezinkulu zikaThixo?" Wathi, "Mkani kum nina basebenzi bokungalungisi, andizange ndanazo, baninzi abaya kuza ngalaa mini." Akazange aprofete na uKhayafa, wayengumtyholi. Siyafumanisa phaya kunye nabo ababingeleli, wona amadoda amakhulu ayefanele abe ziinkokheli ezinkulu zaloo mihla ngentobeko nayo yonke into engenye, kodwa asilela ukubona ilizwi likaThixo ngokwalo libonakalisiwe phambi kwabo. Singathatha nje imfumba yabo ndibabhale phantsi apha. Kanjani ngoBhileham wayeyinithi uThixo uguqula ingcinga yakhe? Akaguquli ingcinga yakhe. Xa uBhileham waphumayo njengomprofeti waze wehlela phaya uBishop uMshumayeli nokuba yintoni enifuna ukumbiza yona, wayeyindoda enkulu. Kodwa xa wabuzisa kuThixo malunga nokwehlela ezantsi phaya nokuqalekisa uIsrayeli, wayengabathandi bona indawo yokuqala. Ke xa wacela ukuya, uThixo wathi, "Sukuya." Emva koko bathumela izitatanyiswa igquba, abanye mhlawumbi loo bishop okanye abaphathi bafundisi okanye into ethile ezantsi, bathi benemfundo engaphezulu yokucenga yena. Wabuyela emva waze wabuza uThixo kwakhona. Akudingeki umbuze uThixo ityeli lesibini. Xa uThixo ayitshile okokuqala, yiloo nto. Akudingeki ulinde nantoni. URebeka akazange alindele kufumana umyalelo wesibini. Bambuza bathi, "Uya kuhamba na?" Makatsho. Wathi, "Ndiya kuhamba." Wayezinzile ngokuphefumlelwa nguThixo. Waba ngomnye weekumkanikazi zeBhayibhile ngokuthabatha amanyathelo ekubetheni komoya kaThixo owahamba phezu kwakhe ukuba azuze oko ngokwenene kwakuyinyaniso kwaye wayikholelwa. Ngoku siyafumanisa uBhileham kakade wayengenakho ukubona, waphuma waza wajonga phezu kwabantu. Wathi, "Ngoku nje umzuzu singabakhulu, abantu abakhulu phezulu apha, nina niligquba nje elichithachithakeleyo. Niyabona kwaye thina sonke Thina sonke sikholelwa uThixo omnye. Leyo yinyaniso. Bonke babekholelwa uThixo omnye. Bonke babenqula uYehova. Jonga kwidinyi likaBhileham. Izibingelelo ezisixhenxe. Inani likaThixo ligqibeleleyo. Amabandla asixhenxe. Yabona. Iinkunzi zegusha ezisixhenxe. Ithetha ngokuza kwenkosi. Ngokweziseko, wayeme kwiziseko njengoko uMoses wayenjalo. Kodwa, niyabona, kwakungekho kungqinelo okungcwele khona phaya. Yayingabaprofeti ababini. Kodwa, phantsi kolungiselelo lukaMoses, kwakukho intsika yomlilo engaphezu kwendalo. Ukukhanya okwakujinga kwiminquba. Kwakukho impiliso engcwele. Kwakukho umemezo lokumkani eminqubeni, imiqondiso emikhulu, impiliso engcwele, kunye nemimangaliso, kunye nezinto ezenziwayo phakathi kwabo. Yayingumqondiso woThixo ophilayo phakathi kwabantu bakhe. Ngokweziseko, bobabini babelungile, kwaye uBhileham wazama ukubacenga abantu nokubathakathela kuyo nini kanye phambi kokuba bafike kumhlaba wesithembiso. Omnye umhla okanye emibini babeya kuba kumhlaba wesithembiso. Kodwa ngoku ndiyoyika olu luphawu olunzima ukulwenza ngenye yezimini yakudutyulwa ngayo. Kodwa khumbulani oku okokuba amabandla akathakathiwe leli qumrhu likankonzo zonke linithabathela nkqo kuyo ukuthi niliqela elinye. Aniloqela linye. Phumani phakathi kwalaa nto kwaye nahlukane. Ukuqinisekileyo yiyo mlaniso. Ufuneka nezigcine kude kulaa nto kangokubani nakho kuyo. UBhileham wathi, thina si, masivumele abantwana bethu batshatane ngokuba emva kwakho konke sikholelwa uThixo omnye. Bangathini ababini ukuhamba kunye ngaphandle kokuba bavumelene? Ungathini ukuhamba noThixo ngaphandle kokuba uyavumelana nelizwi lakhe? Ungathini ukongeza imvumo nkolo nanjalo njalo kulo xa umiselwe ukuba ungayenzi okanye uyalelwe ukuba ungayenzi? Akunakuyenza, akukho ndlela yokuyenza, mzalwane dade. Akunakuxubanisa elaa gwele nokungena gwele. Ioli namanzi awanakuxubana. Ubumnyama nokukhanya akunakuxubana. Ukukhanya kunamandla kakhulu, kubeka nje ubumnyama ngaphandle. Kwaye ke asinakuyixubanisa. Akungenakho nokuxubanisa isono kunye nehlabathi kunye. Akunakuxubanisa ibandla nehlelo kunye. Akunakuxuba ibandla kunye nemvumo nkolo kunye. Akunakuxuba ihlabathi kunye nevangeli kunye. Ayisayi kuxubana. Phumani phakathi kwabo. Yibani ngabahlukileyo. Utsho uThixo. Yakunamkelela kum. Niyakuba ngoonyana neentombi zam. Yakuba nguThixo kuni. Asisokoze sibe nakho ukuyenza. Zide ezi zinto zibonakalaliswe. Kwaye ilizwi likaThixo leyure libonakalaliswe ukuba liyinyaniso. Landela emanyathelweni. Pentecost, yiloo nto uLuther walahlekelwa ngumyalezo wakhe. Yiloo nto uWesley walahlekelwa ngumyalezo wakhe. Yabona, ukuba ibandla likaWesley belinge liqhubekile, beliya kuba ngamaPentecost. Ukuba amaLuther ayeqhubekile, ebeya kuba ngamaWisile. Yabona, ngoku, ukuba amaPentecost ayaqhubeka, iya kuba ngumtshakazi. Ukuba uhlala emva ukuze uqhubekeke ukubuyela emva ehlabathini njengoko usiya ngoku, iya kulahleka, iya kuba likhasi kuphela. Kwaye idiza ufanele litshiswe, siyakwazi oko. Uya kuhlanganisela ingqolowa yakhe kuvimba, kodwa umqhubi uya kuwutshisa ngongacimiyo umlilo. Nakubeni ubusisithwali. Ukuqinisekileyo iyithwele yona, kodwa ubumi buyishiyile kwamsinya isiba ligqaba. Yaqhubekela ukuyokwenza into ethile engenye yade yafikelela kubume bayo obuzeleyo. Kwaye ke ibandla liyakuza ngodwetyelo, ungcwaliseko, ubhaptizo lomoya oyingcwele, ubuyiselo lwezipho, ukuqhubekela ekubumbekeni komfanekiso kaKristu. UKristu ngumyeni, ibandla ngumtshakazi. Kwaye umtshakazi yinxalenye yomyeni. Iya kufuneka ukuba ibe libandla lelizwi, hayi ibandla lobuhlelo. Iya kuba libandla lelizwi, ilizwi elizalisiweyo kunye nelingqinelweyo ilizwi likaThixo. UBhileham wayengenakho ukuwubona umahluko, abaninzi abanako. UFaro akakwazanga ukulibona lona nangona langqinelwa kanye phambi kwakhe. UDathan akakwazanga ukulibona lona. UDathan waphuma phaya kwaye wambona uMoses kwaye wazi. Waphuma waya phaya wathi, uzama ukucinga ukuba kuphela kwakho kulo iguba. Ibandla lonke lingcwele. UThixo akazanga waqubisana ngolwahlobo. Wakufanele wazi ngcono kunokuya. kwaye wathi kuhle ibandla lonke lingcwele uzama ukuzenza ukuba singakutsho namhlanje intetho yasesitratweni kuphela kwenqalutye elwandle kwaye uMoses wayesazi ukuba uThixo wayemthumelele okuya ezantsi phaya wathi nje kosi wawela esangweni lomnquba waze uThixo wathi zahlule kuye waze wabaginya kwaye khumbulani isono awathi wasenza uIsrayeli ngokutsho kukaBhileham bonke banye esasono zange asixolelwe uIsrayeli kwaye jonga mandikunike inani elothusayo kwizigidi ezibini ezashiya iYiputa ababini kuso saya kumhlaba wesithembiso wonke ngamnye kubo utya into ekwanye bonke baxhentsa emoyeni babanayo yonke into ngokufanayo kodwa xa ifika kwixesha lokuhlukaniswa ilizwi lenza ukwahlukanisa ke injalo namhlanje ilizwi lenza ukwahlukanisa xa kufika ixesha wathi kutheni apha thina si isondele kakhulu jonga iBhayibhile ithe imihla yokugqibela imimoya emibini Mateyu 24:24 iya kusondelelana kakhulu iya kukhohlisa nabona abanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka elaa khasi ikhangeleka kanye ngqo njengengqolowo kodwa asiyongqolowo yabona asiyongqolowo kodwa ikhangeleka kanye ngokuchanekileyo njengayo yabona isondele kakhulu iya kukhohlisa nabona abanyuliweyo nizenze ihlelo naze nawela kwelaa hlelo naze noma naze nafa yaza ingqolowo yaqhubeka ngayo yabona leyo injalo ngqo sisithwali kodwa asiyongqolowo khumbulani ingqolowa iyaqhubeka nje eluvukweni onke la mandla engqolowa ayakunyukela engqolowweni njengoko isiya kwenza intloko ukuphumela kuvuko olukhulu zange baxolelwe masime apha nje ithutya ndiyathemba ndinikrwitshi kodwa jongani mandinibuze into ethile masithabathe nje okuya yithi umzekelo ukuba olubalo luyakuba lolulungileyo xa imbewu esuka kwiduna nethokazi isisi ukuba wakhe wazazi izingxobo zokuvavanya okanye kuxutyaniswa nanjalo njalo kweenkomo uya kufumanisa ukuba ngokukhutshwa liduna kuphuma isigidi samathontsi obomi kwaye ngokukhutshwa kusuka kwithokazi kuphuma isigidi samaqanda kodwa ubusazi ukuba kukho elinye kuphela kuwo elichumileyo wona amathole amancinci okanye nantoni ayiyo kulaa amathontsi obomi azizigidi isigidi samathontsi obomi kuya kubakho eliya lincinci ithontsi lobomi eliya kuzenza linyukele phezulu kwezinye zalo mathontsi obomi lize liye ngqo ngaphaya lize lifumane eliya lichumileyo iqanda lize lirhubulezele ngaphakathi kulo kwaye amanye onke awo ayafa elinye lawo limiselwe ebomini amanye akanjalo makubeni onke into enye isinye kwisigidi kungathini ukuba ibiya kuba ngalaa ndlela ngolu busuku kukho izigidi ezingamakhulu amahlanu kungathi kunjalo ndiyacina amakristu ehlabathini malunga nela nani nje eliqukayo inani ukuba uqhilo lunokuza ngolu busuku ngoko kwabaphilayo abahambayo yakubakho kuphela amakhulu amahlanu abantu kuhle kukho abangakho ubuninzi abanyamalalayo nangaliphi usuku phantsi abangenakho ukunika ingxelo ngabo umtshakazi uya kuthatyathwa ususwe kwaye siya kummangala ukuba konke kumalunga nantoni kwaye abantu beqhubeka beshumayela besithi bafumana oku nokuya kunye nokunye kwaye jonga olunjani ukhohliso eyakuba lulo ithi ukuba iyakuba kokuya anditsho ukuba yiyo andazi andilogunya lokuya uThixo ngumgwebi wokuya kodwa khangela ubunjani ubulula enokwenzeka uwo wonke amanani nezinto indlela enokuqondakaliswa ngayo kwakutheni le nto uKora engazange ayibone laa nto kwakutheni uDathani engazange ayibone laa nto kwakutheni le nto uAhabi engazange ayibone yona xa uAhabi xa uYehoshafati wehla waya kuAhabi wathi Ahabi sisengxakini uyayazi uThixo usinike lo mhlaba uYoshua wawaba uyayazi esi siqwengana somhlaba phezulu apha athe amaseriya awuthabatha ingaba lowa asingomhlaba wethu ewe abantwana bethu balambile kwaye amaseriya iintshaba zethu ondla abantwana babo azalisa izisu zawo ngengqolowa efanele ibe yethu oko kungokwesibhalo ngokulungileyo wathi uya kundincedisa ukunyukela phaya size siwuthathe ngoku ngelinye ixesha indoda elungileyo phantsi kwempembelelo yokungcola iya kunikezela kungcono niqwalasele bandla. Qwalaselani ngokusondele kakhulu. Ngoku into yokuqala oyaziyo uYehoshafati ekubeni eyindoda enkulu yenkolo wathi kuhle kufanele sinyuke ngokuqinisekileyo iinqwelo zethu sonke singabantu abanye kodwa babengengobantu abanye. Hayi, wathi kuhle iinqwelo zethu ziinqwelo zakho abantu bethu nabantu bakho ngokuqinisekileyo siya kuwe. Wathi kodwa masibuzise kwinkosi kuqala ke wathi u-Ahabi kuhle akukho ntandabuzo kufanele sikucingile okuya kuhle siya ku ukhona na umprofeti wenkosi wathi nesikolo sizele ngabo ndinamakhulu amane ezantsi apha abangcono abakhoyo bonke banee-PhD LLD ezabo eziphindiweyo ii-LDs nayo yonke into engenye ehamba nayo bonke ba ngoku khumbulani babengabaprofeti bamahebhere bephuma kwisikolo sabaprofeti. Wathi bazise apha masibeze ngoku ndiyakhola yayinguzedekiya intloko enkulu phezu koobhishophu bonke babo wayinyukela phaya kwaye wayenentumakalelo ngokuqinisekileyo. Wayinyukela phaya waze wazenzela ezimbini ezinkulu iimpondo zentsimbi. Wathi uyazi itho inkosi uza kuthabatha ezi mpondo uze ududule amasiriya watyhale aphume esizweni. Kuhle bonke kubo baprofeti oko kunjalo ngokuqinisekileyo wonke ngamnye kubo isikolo sonke kungqinelwano. Yabona wathi u-Ahabi yabona uYehoshafati ekubeni luhlobo lowo ngokomoya uyazi wayengomanga wonke. Wathi kodwa bekungekho nje ongomnye ndaweni ithile esinokubuzisa kuye. Ufuna ukubuzisa ntoni kwabanye xa yonke indibanisela iqumrhu lonke lisithi konke kulungile qho? Yabona into yonke yathi oko koko sifanele sikwenze. Yabona oko koko kufanele sikwenze. Wathi kodwa bekungekho nje omnye ndaweni ithile lowa uyedwa yazi. Wathi ewe ukhona uMikhaya unyana kaImla kodwa ndimthile wasoloko kungalaa ndlela ndimthile kuba wasoloko nje engxolisa abantu bethu kwaye endiqalekisa kwaye endixelela konke okungcolileyo malunga nam ndithile indoda. Wathi aha makangatsho ukumkani. Wathi hamba uye kumbiza ke baya ngaphaya kunyana kaImla abanye boobhishophu okanye abanye babadala baze baya ngaphaya bathi ngoku phulaphula ingaba ufuna ukubuyela embuthweni kwakhona utsho into ekwanye abayitshoyo bayakukubuyisela. Kodwa kwenzeka ukuba uThixo waye nendoda ababengenakubeka zandla zabo kuyo. UThixo waye enezandla zakhe kuyo yayisisibonakaliso senyaniso kaThixo. Wathi ngokuqinisekileyo wathi ndiyakwehla kodwa ndiyakutsho kuphela oko uThixo wakubeke emlonyeni wam nantso indoda kaThixo. Yathi ndinikeni ubusuku de ubusuku bafika. Yaze inkosi yathetha kumprofeti umntu omncinci ongento kwaye into yokuqala uyazi ngaphuma kwintsasa elandelayo. Wathi malunga nantoni nayo Imla? Wathi mkani. Wathi kodwa ndibone uIsrayeli echithachithiwe njengezimvu endulini ezingenamalusi. Wathi bendikuxelele ntoni malunga nayo? Waza wathi emva koko ubhishophu omkhulu inyuka wamqhwaba emlonyeni. Wathi yeyiphi indlela umoya kaThixo ohambe ngayo kuba ndiyayazi ndinomoya sentsile kuwo ndenze zonke ezi zinto. Yabona ndibe nomoya kum yeyiphi indlela ohambe ngayo wona? Ngoku yabona uImla ekubeni engunyana kaThixo okanye umprofeti wenene kaThixo waxilonga umbono wakhe ngelizwi ukuba ibingekho kunye nelizwi ayilunganga. Yabona ilizwi lalayure. Yabona ngoku wathi ngokwesibhalo umhlaba ungowabo, umhlaba wawungowabo ngokwesibhalo yonke into yakhangela kayilungile kodwa into enye kumbula yayililizwi elinye elabangela yonke imbutyulelo ifike. UEva zange akholelwe ilizwi elinye likaThixo. Ekuqaleni kweBhayibhile ilizwi elinye labangela ingxaki. UYesu ufika embindini weBhayibhile athi umntu uya kuphila ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Ekugqibeleni kweBhayibhile wathi nabani osusa ilizwi elinye okanye ongeze igama elinye kuyo asiyonxalenye yevangeli. Amawisile anenxalenye, amabhaptisi, amarhabe nanjalo njalo anenxalenye yalo, ikatolika enenxalenye yalo, amangqina kayehova bonke kubo. Kodwa ukuphelela kwelizwi lonke ilizwi leyure koko okubalayo. waye asisayi kuyenza ade uThixo athambise umprofeti onokuma aze alixele aliqinisekise lona aliqondakalise lona ukuba lilungile iya kunyamalala kanye nkqo ebantwini abasokuze balazi kanye njengokuba lasoloko linjalo nina amakatolika njengojohane wase-ark namtshisa esibundeni ngokuba ligqwirha kamva nayigrumba imizimba yababingeleli amakhulu amabini eminyaka kamva nayilahla emlanjeni naningamazi upatrick ongcwele kunye nabanye babo iya kugqitha ezandleni zenu kwakhona into yokuqalo yaziyo uthixo uya kuyenza kwaye anisayikwazi kwanku ukwazi ukuba yenzekile yabona uyegqitha nje aze athabathe umtshakazi wakhe aze amthabathele yena kanye phezulu kwaye ambe emkenaye kanye phakathi kwabantu siyafumanisa lo mikaya mncinci wathi waphononongo wayazi ukuba uthixo wayethile ngowenene umprofeti ngaphambi kwakhe umprofeti ngaphambi kwakhe wathini watsho oku wathi ahabi ngokuba uphalaze elilungisa okanye igazi lelungisa unabhoti izinja ziya kuxhapha elakho igazi kananjalo noJezebele kwaye nje kanye nkqo kwafuneka kwenzeke ngokuba uThixo wayekutshile angathini laa mprofeti aprofeti okulungileyo ngelixa kwakukubi ngokuchasene nayo ndingalixelela njani eli bandla lesigaba saselawudike izinto ezilungileyo ngelixa uThixo wathethe ngokuchaseneyo ngalo nize nilusize nithi ndityebile ndinokungcono ndinamabandla njengewisile namabhaptisi namarhabe ndinoku ndinokuya okungcono oku okuya nokunye injalo loo nto kodwa akwazi ukuba uze uyimfama ulusize kwinto yenene uThixo ayibonakalisayo iya kugqitha ngqo kuwe ngolwahlobo ihamba kanye ibhubhu yabona kholwani bantu ngaphambi kokuba kube semva kwexesha ngoku siyafumanisa ukuba wambetha emlonyeni waze wathi ngeyiphi indlela umoya kaThixo wathi uMikaya ndimbonile uThixo ehleli phezu kwetrone kwaye zonke wabiza abathunywa bezulu wathi ngubani esinokumthumela ezantsi aze alukuhle u-Ahabi wathi kwaze omnye womoya oxokayo wenyuka wawa phambi kothixo ixoki kwaye khumbula laa moya uxokayo wangena kwabo baprofeti kwakufanele bazile ngoko ukuba umoya owawuphezu kwabo wawungekho ngokwelizwi kodwa babethabathekile kakhulu ngokuba babe ngabaprofeti bakakumkani ukuba babe nayo yonke into ilungile kwaye oko koko ibandla likwenzileyo namhlanje nimtyile kulaa mava ayifashoni endala enaninawo kwiminyaka eyagqithayo xa nemaya kwiimbobo zezitrato nashumayela ivangeli phumani kuloo mibutho nize nizibize abantu abakhululekileyo heyi ngokuba nizibhijele kuyo kwakhona njengehagu kumgxobhozo wayo okanye inja kumhlanzo wayo ukuba iyayihlanzisa kwityeli lokuqala iya kuyenza ihlanze kwakhona injalo loo nto uThixo wanitshica emlonyeni wakhe wathi nidikidiki anishushe okanye anibandi nibe nemihlangano embalwa emva koko nidlale ombalwa umculo nize nicule kancikane xa ngokwenene iphantse ibe lihlazo kubuKristu unyana wam undibizele ngapha yangenye imini ukuya kujonga umabonwakude fanele ibe ngumboniso womculo apho abantu bezayo elaa gquba loo riki yabancinci bemile phaya beshokuma njengale rock and roll kwaye becula wona amaculo lihlazo kuyesu kristu akusekho limndiliseko ebandleni konke konke kukhangeleka ngathi yonke ibe yi-rock and roll yento ethile kunye nomboniso wefashoni endaweni yebandla lothixo ophilayo apho uyesu kristu anokuzibonakalisa yena emandleni ikhangeleka kum kukho into engalunganga ndaweni ithile bayanyebelezela besimka kwaye ibhayibhile ithe iyakuba ngalaa ndlela yabona jonga apho ukhoyo lumka vuka ngaphambi kokuba kube semva kwexesha ngoku siyafumanisa wathi ubani esinokumfumana aye phaya aze alukuhle u-Ahabi ukumenza aye phaya ukuya kuzalisekisa amazwi alaa mprofeti yabona ukuba umprofeti wathetha ilizwi amazulu nomhlaba ayakudlula kodwa lona alinakusilela kwakufanele lenzeke ke yiloo nto kwakufanele yenzeke wathi ifake le ndoda isisele esiphakathi yondleni ngesonga sosizi namanzi osizi xa ndiboya ndinoxolo ndiyakuyihoya. UMikhaya wemangxi phaya esazi unomoya kaThixo isiprofeto sakhe, imibono yakhe yayilungile, umyalezo wakhe wawulungile, kuba yayingu-Itsho iNkosi osuka kumbono, Itsho iNkosi osuka elizwini, wakufanele ukuba ibe yelungileyo, yayingu-Itsho iNkosi. Wathi ukuba ubuyile kwa ukubuya, uThixo wakazange wathetha nam, kwaye niyakwazi okwenzekayo. Ukuqinisekileyo yabona nina qonda mzalwane phulaphula ukuqinisekileyo uKhayafa akakhange alibona wakutheni engakhange ajonge ezantsi waye engubhishophu wayengupopu wawo onke amabandla ehlangene wakutheni laa ndoda ingakwazanga ukubona uYesu emile phaya wakutheni ingakwazanga ukuqonda xa babecula indumiso yama-23 22 endumiso gxebe ebandleni kunye Thixo wam undishiyelani na kwaye nanko edinga emnqamlezweni kwa ezo zibhalo kwaloo Thixo ababemnqula babemohlwaya yena kwaye bembulala yena ngokuba ngumbaxo nantsoke iyakukothusa ukuba ndingakuxelela ukuba oko nje kumalunga nokuziphinda kwakho Bhayibhile ithe wayengaphandle ezama ukunkqonkqoza ukungena ngaphakathi kwaye akukho mntu obeya kumvulela angena lowo ndimthandayo ndiyamqeqesha ndimohlwaye ndiyamngxolisa ndimdlikidlela phantsi kodwa kungokuba ndimthanda ndivulele kwaye undingenise ngaphakathi abanako khumbulani bendingafuni ukungena ebandleni kuye umntu ebengenakho ukungena ebandleni bamtshixela yena ngaphandle kuphela ngoko uphela kombutho wayo yonke kusesi sigaba sebandla okokuba wayengaphandle ebandleni ekhuthiwe eliwe engafunwanga ngokuba wayebonakalisiwe komzuzwana kwamanye amabandla kwimo yogwetyelo njalo njalo kodwa khona apha isigaba esizayo ngoku ukubonakaliswa okuzeleyo kokungqinelwa kukayesu kristu okwamnye izolo namhlanje naphakade ou ndiyakuvuma sinabaninzi abalinganisi kodwa hlola wokuqala owemvelo umoses wehla kunye nemiyalelo kathixo ukuya kuhlangula usirayeli waye xa wakwenzayo wenza imiqondiso ethile abalinganisi bamlandela ukuba babengabokuqala ebeya kuba ngumlinganisi yabona wayenelizwi lenkosi waye inkosi yangqinela wahlala nje wazona kwaye niyazi laa nto inye ithenjisiwe kwimihla yokugqibela njengoko uYambres noYannes bamelana noMoses aya kuba njalo nala madoda angqiqwe qaqadekileyo ngokubhekiselele kwinyaniso kwaye xa umbutho ugcina uthabatha indoda uyise kulaa mbutho ibonakalisa ayisuki kuThixo ngokuba uThixo wenza ezo zinto ukutsala ingqondo yabantu kuze emva koko umyalezo uyilandele ukuba ayinjalo ngoko asinguThixo Thixo soloko ekwenza oko uJudas zange akwazi ukuliqonda wahamba kanye naye akakhange alibone kodwa owenene omiselwe nguThixo laa mfuzo yenene olwakhozo lobomi lenene umphefumlo kaThixo wawukuThixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi khumbula wena unomoya kaThixo ngokwenene kuwe ngobu busuku wawulapha kuKristu ngokuba yena wayeyinzaliseko yelizwi wayeyinzaliseko yentloko buThixo emzimbeni uThixo waye kuKristu exolelanisa ihlabathi kuye niyakukholelwa oko jongani waye kuKristu ngoko ukuba wawukuThixo imfuzo igama isibonakaliso kwasekuqalekeni ngoko wahamba naye apha emhlabeni wathetha naye apha emhlabeni wava ubunzima kunye naye emhlabeni wafa kunye naye eKalvari kwaye wavuka kwakhona kunye naye kwaye ngoku uhleli kwezasemazulwini indawo kuKristu uYesu uncokola naye ilizwi njengoko lisondla umphefumlo wakho kokuba umntu uyakuphila ngalo lonke ilizwi eliphumayo hayi ilizwi lobuwisile ilizwi lobubhaptisi khumbulani ukuba kwakukho nakuphi okushiyekileyo kwidini kufanele kutshiswe phambi kwentsasa kuba ngomso sesinye isigaba sebandla oko kunjalo i-exodus inyaniso uphawu umfuziselo wedini isanga wathi ndakwenza indawo enye Musa anisayi kundinqula kulo lonke isango endithe ndaninika kodwa kukho isango elinye kwaye kweliya sango ndiyakubeka igama lam kwaye apho inkosi ibeke igama layo leyo yindawo ayakuthi uThixo amkele idini lakho senze zonke iintlobo zamasango kodwa uThixo wenze isango uThixo wenze isango kwaye elaa sango lali uYohane ongcwele isahluko seshumi wathi uYesu Ndim Elasang. Uthixo wabeka igama lakhe kuYesu. Ngiyakukholwa oko. Waye engunyana kaThixo. Wonke unyana uza egameni likaYise wathi, ndiza egameni likabawo wam, anindamkeli. Ndiza egameni likatata wam, uza egameni likatata wakho. UYesu uza egameni likaYise wakhe, ke igama likaYise nguYesu ngokuqinisekileyo kuba uza egameni likaYise wakhe. Kwaye anindamkeli. Omnye uyakuza, kwaye yena niyakumamkela, niyakuthabatha amahlelo enu, nize nihambe nawo. Ubekekani nje. IBhayibhile itsho, bavuselwa ukuze bazalisekise le ndawo. Imfama baze kwaye abayazi loo nto. Ibandla, inkolo, ongowenkolo ngenene, nje into ekwanye njengoKhayini wayenjalo, wenza idini, wenza yonke into nje ekwanye njengoAbheli wenzayo. Kodwa ngesityhilelo kwakutyhiliwe kuye yeyiphi inkonzo eyayiyiyo, hayi iziqhamo zasendle nento oyenza ngesandla sakho. Ikholwa lingalibona ilizwi lenziwe inyama, abanye abanakuyenza. Onke wona amaSrayeli emveni kokuba bebone uMoses esenza okuya nokubazisa bona kanye phezulu kwiqumrhu elikhulu apho kwakufanele ibanjelwe khona, wonke ngamnye wabo wathi, siya kuhamba noBhileham ngokuba sicinga uGqirha Bhileham ulungile, urhelekrele, funde kakhulu yonke into, ke siya kuyithatha nje. Kwaye uThixo zange wabaxolela, wabatshabalalisa kanye phaya intlango. Kwaye uYesu wathi ngokwakhe, abasayi kubuya, akukho namnye kubo owasindiswayo. Wathi uYesu bathi, oobawo bethu batya imana intlango 40 eminyaka, wathi bonke bafile, ngona phakade bahlukanisiwe kuThixo, bonke bafile ngokuqinisekileyo ukuba baphulaphula kwimpazamo xa uMoses ongqinelweyo kaThixo nomkhokeli ukubabonisa indlela eya kumhlaba wesithembiso. Kwaye babesuka kude kangako ngokulungileyo, kodwa emva koko babengenakuqhubeka behamba naye. Ngoku amakholwa angakubona, kodwa abangengomakholwa abanakho ukukubona okuya kungqinelwa. Jonga wayengowenkolo kanjani uKhayafa, jonga indlela bonke abaya babingeleli babengabenkolo ngayo. Kwaye uYesu waguquka wathi, ningaba kayihlo wenu umtyhuni, kwaye nemisebenzi yakhe niyakuyenza. Kodwa kwakukho ambalwa amakholwa ehleli phaya, nicinga abaya bafundi babenokuqonda xa uYesu wathi, mna noba owam sibani? Babengenakho ukuyicacisa yona. Xa wathi, ngaphandleni kokuba nitye inyama yonyana wombi nisele igazi lakhe aninabomi, babengenakho ukucacisa okuya. Hayi, kodwa bakukholelwa ukuba bambona uThixo engqinelwe kwaye enziwe inyama. Wathi uYesu, ukuba andenzi imisebenzi kabawo wam ngoko, musani ukundikholelwa. Kodwa ukuba ndenza imisebenzi kabawo wam, ilizwi elindiqikelela mna ukuba ndiyenze ngoko, nina ukuba aninakho ukundikholelwa, kholelwani imisebenzi endiyenzayo ukuze nibe nokusindiswa. Yabona? Wathi uYesu, ezam izimvu ziyalazi izwi lam, ziyalazi ilizwi lam, ziyalibona xa lingqinelwa ukwenzela esasigaba. Kuhle, uKhayafa wayelazi ilizwi naye, kodwa hayi ilizwi lesasigaba. Wayenelizwi loko abaFarisi bakufake kuye, kodwa hayi elingqinelweyo ilizwi leyure. Ziyalazi izwi lam, ziyawazi umqondiso wam, ziyawazi ummangaliso wam. Njani ngoku masibuyele kwisiqendwana sethu kuba siza kuphosa okuninzi kwesi sibhalo ukuba senze njalo, kuba ndifanele ndivale kwimizuzu embalwa ezayo kakade kuba iza kuba intsimbi yeshumi kwimizuzu embalwa. Ndiyamthanda zihlobo, nina bantu enihambe nehla ngalandledlana naza nabeka la mnikelo khona phaya kwixesha elidlulileyo, abantu abondle abantwana bam babeka impahla kwimihlana yabo, abantu ababeka imali yenu eniyizuze kanzima kwisitya somnikelo, ngiyazi apho okuya kuya khona. Oko kunceda ukundisa ngaphaya kwelwandle kubahedeni abangazange beve kwanto malunga noThixo, koko endikwenzayo ngayo yonke ipeni uThixo ngumgwebi wam. Naba abanye bam amadoda ahleli kanye apha ngoku akugcino mali ebandla lam, ndifumana 100 leedola ngeveki, kwaye koko konke enye yonke iya ekuxhumeni imihlangano yaphesheya kwelwandle apho bangena kuya khona amabandla awosokuze andifuni awandifuni hayi injalo lona ngoko bandibiza uyibathi unguyesu yedwa okanye uyinto ethile njengaleya okanye isiphambukisi esithile kumbaxa nako konke njengokuya uJezebele kwaye ndikhangela okuya bayibiza inkosi yam Jezebele kwaye bambiza yena hayi uJezebele kodwa uBhelizebhule bambiza yena ngawo onke loo magama amabi ukuba babiza umphathi wendlu Bhelizebhule kobekela phi ukuba ngaphezulu baya kubiza bona abafundi bakhe ke oko akwenzi namahluko kwaye nina ngokwenu ngoncedo lukaThixo nicinga bendiya kuma phezulu apha umhanahanisi omkhulu ze nginixelele into ethile okanye bendingayikuwa kanye emgcini kunye nento ukuba bendicinge ibisuka kuThixo kodwa ukuba ndiyanithanda kwaye ndisazi ukuba yintoni inyaniso ingaba nakhe nandiva ndisitsho nantoni na egameni lenkosi kuphela oko kwenzekayo hayi ndibuza nabani kukho amawaka ezinto ebezithethiwe zonke zenzeka khumbulani elaa xesha xa uSamuyeli wabizwayo ndiyakholwa yayililo kwaye wathi Israyeli wafuna ukuzenza afane nezizwe zonke yiloo nto ninamapentecost aza kuyo nifuna ukwenza njengabantu bonke anililo elaa hlobo lwabantu sukani kuyo amabandla amakhulu kunye nezinto ezinkulu ezilungileyo owu mzalwane sukuyenza loo nto sishumayela ukuza kwenkosi kusondela masingeneni emasimini ezantsi phaya size sazise abahedeni yabona yenza into malunga nayo kodwa niyabona uSamuyeli wathi ingaba ngelinye ixesha ndathabatha nayiphi yemali yenu kuni ukwenzela ukuphila kwam bathi hayi Samuyeli akuzange wakwenza oko wathi ingaba ndakhe ndanixelela nantoni egameni lenkosi kuphela oko kwenzekayo owu injalo loo nto Samuyeli siyakukholelwa ngumprofeti uthunyelwe esuka kuThixo ewe mhlekazi yonke into oyithethileyo yenzekile Samuyeli kodwa siyayifuna nakanjani uyabona ukwenzekayo owu mzalwane isibhalo siyaqhubeka nje siziphinda emva naphambili ngesibhalo kuba yindlela kaThixo yokuyenza niyabona niyabona ubetha izintlobo zamaxesha masibuyele kwisiqwendana sethu kamsinyane ngoku bendikho lonke eli xesha kwaye andikezi nakwisiqwendana sam okwakaloku nje isentliziyweni yam ndiyanithanda sanukutshabalala nehlabathi ukuba ningabe ihlabathi niyakutshabalala nehlabathi ukuba ningaba kaThixo niyakuhamba kunye naye eluvukweni ke guqulani imvelo yenu ngobusuku ukusuka kuthando lwehlabathi kunye nezinto zehlabathi kunye nazo zonke ezimvumonkolo nezinto nize nijonge ngqo eCalvary kwidini lenu hlanganani naye phaya kuloo mihlaba kuba leyo kuphela kwendawo ayakuze ahlangane nani yena yena amawisile athi isebandleni lethu amabhaptizi athi kunye namapentecost noku namarhabe noku kodwa wathi ndiyakuhlangana nabo kwindawo enye indawo endibeke igama lam oko kukuYesu Kristu kulapho uThixo abeke igama lakhe leyo kuphela kwendawo ayakuhlangana nawe kwaye kuKristu ilizwi omnye izono ikhule ukusukela ezinyaweni amathanga kwaye ngoku isentloko ilungiselela ukuhamba ukubonakalisa umlinganiselo ozeleyo umtshakazi njengokunye njengomyeni ngoku masiyeni kwisiqendwana sethu kwamsinyane okwamalunga neshumi lemizuzu emva koko siya kuva ngoku isiqendwana sethu sonke siya kufumana ukusithathela ingqalelo yenzekile kwakhona njengesiqendwana sethu njengoko iqhele ukwenzeka uThixo uthumela umprofeti wakhe njengoko yena ilizwi lithembise ngomalaki isithathu umthunywa ndiya kumthumela phambi kobuso bam ukwandulela ukuza kwakhe ngoku ukuba ufuna ukungqinela okuya ukuqondakalisa uMateyi sahloko seshumelinanye singqinela okwakunye xa abafundi bakayohane baya ngaphaya baze babona uYesu bathi uYohane osentolongweni bathi size kuwe ukuza kubuza okokuba yena imehlo likayohane lokhozi lalugutyungele kwaye wayesentolongweni wayelungiselela ukufa wathi hambani niye kumbuza yena yabona uYohane wathi owu umyazi wakhe okwela usesandleni sakhe uyakusicokisa kuthi tu isando sakhe wayecinga ukuba imileniyam iyakuqalisa kanye ngoko wayecinga ukhozo lalilungele kodwa akufunakalife lize liye edizeni linyuke kwakhona ukwenza umtshakazi wenyaniso. Ke wathi iyakubuthela kuvimba ingqolowa yakhe aze atshise umlilo. Qwalasela lowa umanduleli kaKristu kwesa sigaba athe wakuthetha kuyakwenzeka. Ukhozo waye ndiyathemba nilelanga. Ukhozo lulapho uyakubuthelwa kuvimba. Yayingulaa mtshakazi lanxalenye yawo kodwa yintoni ayitshiloyo eyakwenzeka kwelaa dize liyakutshiswa ngongacimiyo umlilo. Funani usindiso ngoku yeli xanise nakho. Yibani lukhozo, hayi idize. Yabona, yiyani ebomini, hayi kwesidala esifileyo isimo. Yiyani kubomi bukaKristu, ilizwi libonakalisiwe, libonakaliswe kwaye langqinelwa linjalo. Eli lixesha lokubuthelwa, umatshini wokubhula uyeza, kungcono ukungena kukhozo. Kuba ikhasi liza kushiywa ngasemva. Go, siyafumanisa ukuba yenzeka. UYesu ukugqiba ukucaphula kwam apha lo Mateyu 11. Yabona, akazange anike uYohane, wathi, ngoku, linda, yakunika uYohane incwadi yendlela yokuziphatha, ikholwa entolongweni. Hayi, wathi, yimani apha nibukele okwenzekayo. Buyelani emva, nize nibonise uYohane okwenzekayo. Iziqhwala ziyahamba, iimfama ziyabona, abafileyo bayavuswa, kwaye ivangeli ishunyelwa kumahlweni. Kanye ngokuchanekileyo oko umprofeti athe kuyakwenzeka. Kwaye usikelelwe wena ungakhubekiyo kum. Kwaye abafundi bakhe baqalisa ukuwela induli, baguquka. Wathi, yintoni enahambayo naya kuyibona xa naya kubona uYohane? Ingaba naya kubona indoda ezihombise ngezithambileyo ingubo, nanjalo njalo abaguqule iikhola nako konke oku niyasi? Wathi, bakumabhotwe oku mkani, baphuza intsana baze bangcwaba abafileyo, abakwazi kunjani ukubamba elibanjwa ngezandla zozibini ikrele? Wathi, yintoni enaya kuyibona? Ingcongolo ishukunyiswa nanguphi umoya? Yiza Yohane, yakukunika eninzi imali ukuba uza ngapha. Kuhle, makasikelele uThixo. Andisengomwisile, ndiyakuba ngumpentekoste, ndiyakuba ngumrhabi, ndiyakuba yile engenye oko kusekho imali eninzi. Wathi, andizange ndiye kubona ingcongolo ishukunyiswa ngumoya. Wathi, yintoni enahamba naya kuyibona phaya? Umprofeti? Wathi, ewe, kwaye ungaphezulu komprofeti. UYohane wayesandula nje ukunika esona siphantsi isikhahlelo awayenokusenza kuYesu. Wayesazi ukuba ifanele ize ngalaa ndlela. Wazi nje wambuza emveni kokumazisa yena kwaye ebone laa mqondiso phezu kwakhe. Wathi, lona nguMesiya. Emva koko uyeza abuze, ingaba unguye okanye masikhangele ongomnye? Kodwa khangela, uYesu wayekwazi oko. Waguquka kwamnika isikhahlelo. Wathi, yintoni enahambayo naya kuyibona? Ingcongolo ishukunyiswa ngumoya? Wathi, akuzange kubekho indoda ezalwa ngumfazi inkulu kunoYohane de kube ngulo mhla. Injalo loo nto, esinjani isincomo ukunika indoda? Kodwa niyabona, naso sasilapha isiprofeto, sasizalisekisiwe kanye phambi kobuso babo kunye nomanduleli esiza kanye oko uMalaki akutshiloyo ngoku. Lowo nguMalaki isithathu, hayi uMalaki isine. UYohane umbhaptizi wayengumalaki isithathu. UYesu watsho njalo xa babembuza yena kutheni ababhali besithi wathi selefikile benza oko bakutshoyo. Kodwa kumbulani, uMalaki isine ngokukhawuleza emva komprofeti kaMalaki isine ukuza kwesine kukaYohane umbhaptizi okanye kukaEliya ukuza kwesihlanu uyakuba ngawesityhilelo amabini amangqini xa esizela laa ntsalela yamaYuda. Kodwa uThixo usebenzise laa moya omnye amatyeli amahlanu ubabalo Yesu ngesiNgesi JESUS ibe inguYesu lonke ixesha, ukholo ngesiNgesi FAITH ubabalo ngesiNgesi GRASE nanjalo njalo. Niyabona, inani isihlanu linani lobabalo kwaye walisebenzisa. Akayikulisebenzisa nje kathathu, akayikulisebenzisa nje kabini, kathathu, kane, ngamatyeli amahlanu alisebenzise ngawo. Ngoku qaphela ngokukhawuleza ngoku njengoko sigqiba. Wathi, lona nguye othethiweyo, ndithumela umthunywa wam phambi kobuso bam. Kodwa kuMalaki isine ngokukhawuleza emva kwalaa mprofeti umhlaba wonke uyakutshiswa kwaye amalungisa aphume ahambe phezu kothuthu lwabangendawo. Yabona, ngokuchanekileyo, yabona, eso sisiprofeto sikaMalaki isine. Kwaye qaphela kuLuka 17 apho wathi imihla yokugqibela iyakuba njengeSodom neGomora kwakhona. Ngaba siyifumene? Sifumene iSodom neGomora kwakhona, izizwe zonke. Khangela kuso, khangela koko asandula kukutsho malunga nengilani. Into yonke igqwethekile, nkqu nokutya kugqwethekile. kwaye jonga apho oko inzululwazi niyabona kwi-Reader's Digest ndiyakholwa yinyanga ephelileyo batsho amakhwenkwe namantombazana amancinci angena kumbindi wobudala phakathi kwamashumi amabini namashumi amabini anesihlalo eminyaka wobudala ndihlangana nabo emhlanganweni amantombi amancinci egqithile ukuya eqesheni namashumi amabini amashumi amabini anesibini eminyaka obudala egqithile ekuyeni eqesheni inikelwe entweni ukugqwetheka ukuxutyaniswa yiloo nto kanye eyonakalisayo into yonke yonakalisa umzimba ndinasi imbutyulelo yeye njengesityalo esixutyiweyo uthabatha isityalo esixutyiweyo uze usibeke phaya yonke intsholongwane iyakubalekela kuso ngqo kodwa esoqobo esemvelo isityalo intsholongwane iyakusuka kuso ayinakumelana naso kwaye yiloo nto eyingxaki nebandla silixubile yiloo nto yayingxaki nehashe elidala likaperigrine phezulu apho layiwisa laa nkwenkwe ngenye imini aliyonto kodwa imbaleki yesiqingathana sehashe yabona kuphela kwento eliyiyo lona linje kanye ngemeyile imeyile ayazi ngubani utata okanye umama wayo ayazi into lesi siqingatha semeyile nesiqingatha sehashe nesiqingatha soku nedonki ayazi yona into eyi akunakuze iyakulinda ubomi bayo bonke ukuze ibe nakho ukukukhaba injalo loo nto ungayibiza uthi yiza nkwenkwe yiza nkwenkwe iyakuphakamisela phezulu iindlebe zayo kwayo o yabona njengabo aba bathi imihle yemimangaliso igqithile aba baziziqingatha zokucutywa bafanele babe ngamalungu ebandla namakristu andikutsho oko ukwenzela isiqhulo kodwa yinyaniso kodwa owenene ozelwe ngokucokiseka umzalwana uyayazi yayingubani uyise yayingubani unini ngubani uyisemkhulu yayingubani uninakhulu ungamfundisa into ulinene kwaye umkristu wenene ozelwe ngomoya oyingcwele waze wazaliswa ngamandla kathixo nelizwi uyazi ngubani uyise ngubani unina ngubani uyisemkhulu yayingubani uninakhulu liyazi konke amalunga nayo ungamfundisa into kodwa isiqingatha sokuzalwa oko koko kuzayo emabandleni umxube phakathi kwehlabathi nombutho wenkolo nokubeka ukuncinci kwelizwi kuyo apha ilizwi elincinci phaya nje okwaneleyo ukukhohlisa injalo xa ubona ilizwi lenene likathixo libonakalisiwe njengokayafa kunye nabo benzayo besuka bemka kulo abayazi abaxutywa ngoku siyafumanisa kwaye kulo myalezo kwi-Isaya amashumi amane sithathu naye ungqinela uyohane wathi ilizwi lalowo umprofeti ememeza entlamba lungisani indlela yenkosi yenzani indlela yayo ithi tye ibandla alizange limkholelwe kuba waye ngengowaqela labo laa mprofeti wakhuliselwa entlamba wenyuka engazi mntu waye ekwanaloo moya awathi u-Eliya wanawo wayeyindoda yentlango wayebathile abafazi abaziphethe kakubi khumbulani indlela u-Eliya yintoni eyabangela intloko yakhe isuswe kuye yayingujezebhele ujezebhele yayingunobangela wokufa kwakhe yamsa entlango uyohane umbhaptisi omnye umthandi wentlango umzingeli usomahlati qwalasela eyakhe ube yaku wayengenamfundo qwalasela esakhe isiqendwana sasingafani nowemfundo yenkolo wathi owu nzala ndini yamarhamba eyona nto ingcwele kakhulu unokuyifumana intlango umchwecu yayiyinyoka kwaye wababiza abo babingeleli nzala ndini yamarhamba bani onilumkisileyo ukuba nibaleke ingqumbo ezayo ningaqalisi ukuthi singaba koku kwaye sinako oku okanye oku ya kuba ndithi kuni uthixo unakho kulaa matye intlango kananjalo izembe oko waye kusebenzisa libekwe encanjeni yomthi kwaye wonke umthi ongavelisa isiqhamo silungileyo iyakugawulwa ulahlelwe emlilweni amen wayengumshumayeli wendalo indoda enkulu kathixo yaphila ixesha elifutshane kodwa uqinisekileyo wabeka idangatye ekunqumlezeni umhlaba wasothusi sasizukulwane wezanyanga zintandathu zolungiselelo lwakhe uthixo wamvusela amashumi amathathu eminyaka ukufumana esasithandathu senyanga kuye kodwa uthixo wenza indlela eyeyakhe yena uyayazi yintoni isivuno sakhe kwaye siyafumanisa ngoku ukuba oko ngokuchanekileyo koko kwenzekileyo abazange bamkholwe yena ngokuba wayengengowabo abazange benza ngokuqhelekileyo abazange balibona abazange balikholelwe ilizwi likathixo likamalaki isithathu okanye ngebabebone ngokucacileyo ngombhalo okokuba lowo yayingula amanduleli babengakhange babe nayo umprofeti iminyaka yamakhulumane kwaye apha omnye uyavela embonakalweni konke ngesiquphe yabona kwaye abantu amakholwa amkholelwa yena kokuba okokuya yabona abazange balikholele abazange bakholwe kuba xa babona umbhalo uqinisekisiwe ngokupheleleyo oko bakutshoyo uya kukwenza nayo yonke into baze balibone ukucacileyo lingqinelwe xa ilizwi lisiza kanye emanzini kumprofeti phaya bema kukho okuninzi ukuxoxa kwesasibhalo phaya malunga noyohane yabona wathi uyohane ndinesidingo sokubhaptizwa nguwe kwaye kutheni usiza kum wena wathi uyesu vuma oko kube njalo kuba kodwa usifanele thina ukufanele oko sikuzalisekise kulungile yohane wena ekubeni ungumprofeti uyayazi idini lifanele lihlanjwe ngaphambi linikezelwe kwaye mna ndilela dini kwaye wena ungumprofeti kwaye uyakwazi oko waze wamvumela waze wambhaptiza yena yabona kwaye wayazi yayinjalo khangela bamhleka bambiza ontongontongo okukhwazayo ongafundanga umbaxo ngokuqhelekileyo laa mprofeti esandulela ukuza kokuqala kukayesu andikutsho ukuba babe abanakulinganisa okunye kokwenene namhlanje banako bona ngokuqinisekileyo kodwa khumbulani apho ubona umgunyathi wedola kufanele kubekho eyenene idola eyenziwe kokusuka kuyo apho ubona omnye elinganisa ukuba ngumkristu kufanele kubekho umkristu wenene ngaweni itile ngokuba ukuba ibingayikuba njalo oko bekuya kuba ngokwemvelo kufanele ufike kokwemvelo kodwa hlola eyokuqala uze ubone ukuba okwemvelo kuthe ngqo kunye nesithembiso ukuba injalo ngoko kholwa lilo isithembiso sesigaba ngoko isiprofeto sikayohane sangqinelwa kwicwangco lukathixo ilizwi leza kumprofeti laze lamngqinela yena ngokunyanisekileyo njengalaa mntu kwakhona uyesu wangena ngokwahlukileyo ekuqondeni kwabo ngesasiprofeto babengaliqondi ngalaa ndlela ngoku sehlela esiphelweni ngoku kodwa ngokwelizwi lomprofeti lalizalisekisiwe lonke isiprofeto sizalisekisiwe kodwa indlela abacinga liyakuba njalo lalingeyiyo loo ndlela ngoku bangathini ukuqonda baze bazi kokuphi okulungileyo okanye okungalunganga ukubona ukuba yayingqinelwe nguthixo ukuba yayinguthixo etolika oko akutshiloyo kwakukhona ooyesu bobuxuku ababevelile baze bakhokele abantu igquba lamakhulu amane ngaphandle entlango nezinto kodwa akazange abonakalise ukuzenza yena elizwini niyabona njengoko watshoyo uyesu xa wezayo wayemele abe ngumprofeti injalo loo nto kwaye namhlanje ngaphambi kokuza kukayesu kwakhona ukubonakaliswa okuzeleyo komntu kayesu kristu kufanele kubonakaliswe enyameni yicinge loo nto wathi uyesu njengoko kwaba njalo ngemihla yasesodoma iya kuba njalo ekuzeni konyana womntu xa unyana womntu etyhilwa yintoni ukutyhilwa ukucumbulula ukwaziswa imfihlelo iziswe ngaphambili ityhiliwe kumhla ayakuthi unyana womntu atyhilwe khona ihlabathi liyakuba kwimeko yesodoma siyifumene asinjalo ehe bangaphi abakholwayo oko likwimeko yasesodoma injalo ngqolondo khangela apho ikhoyo ngoku khumbula kwasoloko kukho amaqela amathathu abantu kulo lonke igquba labantu abahlanganisanayo oko kukuthi amakholwa okuzenzisa abangakholwayo namakholwa sinabo kulo lonke iqela baba nawo kulo lonke ixesha kwakukho amasodomu kwakukho amalote kwaye kwakukho uabraham iabraham lalingelibizwe lakhutshwa iqela wayengekho esodomu into yokuqala ngoku qwalasela umyalezo wabo babekhangela unyana wesithembiso bamkhangela iminyaka uthixo wayembonisile uabraham imiqondiso emininzi emikhulu nemimangaliso kodwa apha uthixo wehla ngokwakhe njengendoda uthi leyo yayiyingelosi uabraham wambiza yena nkosi unobumba omkhulu nkosi nawuphi umfundi webhayibhile uyayazi ukuba laa nobumba mkhulu nkosi nguelohim ekuqalekeni uthixo nkosi thixo elohim okukwanela konke uabraham wambiza yena nkosi thixo Elohim. Ngokuqaphela kwakukho abantu ababini abehlayo baya eSodom kunye nomyalezo kwaye bashumayela kumaSodom abazange benze nto kodwa bampamfamekisa. Nto leyo ukushumayela ivangeli kuyamfamekisa ongakholwayo. Kodwa qwalasela hlobo luni lomqondiso iqela likaAbraham elwawamkelayo. Ngoku sifanele sibe yimbewu kaAbraham yasebukhosini. U-Isaka wayeyimbewu ngokwendalo kodwa imbewu yokukholwa. Ukholo kwilizwi elithenjisiweyo. Ilizwi elithenjisiweyo sukuyiphosa yayilambewu yasebukhosini. Leyo yayiyimbewu ukholo lukaAbraham. Thina ekubeni sifile kuKristu siyimbewu kaAbraham, indlalifa kunye naye ngokwedinga. Qaphela xa konke oko kwakusenzeka ezantsi eSodom kwakukho abalungiseleli ababini ezantsi phaya beshumayela ngomyalezo omkhulu. Kwakukho omnye ehleli phezulu apha kunye neqela likaAbraham engabhanqi nela qela ezantsi phaya. Ngoku qwalasela omnye owahlalayo kunye neqela likaAbraham hlobo lunye lomqondiso awabanika lona. Wathi, ngoku khumbulani igama lakhe lalingu-Abraham kwiintsuku ezimbalwa phambi koko kwaye ngu-SARA hayi u-SARAAH inkosazana kwaye le ndoda inomhlana wayo ujikelwe ententeni. Abafazi ngoko babehlukile kwabangabo ngoku kwakufanele baphume baze bafumane umcimbi womyeni kunye nento yonke engenye niyazi kodwa babengayenzi ngelo xesha babehlala ngasemva emva. Ke bona ke ingelosi ihleli phaya umthunywa kwaye wathi Abraham uphi umfazi wakho SARAH uSara wayazi njani yena wayazi njani yena. Wathi uAbraham usententeni emva kwakho. Wathi ndiza kukutyelela ngokwexesha endikuthembise lona ndiza kukutyelela. Kwaye uSara ngahlobo luthile wahleka kuye ngomhlana wakhe ententeni. Wathi utheni uSara ehleka esithi zingathini ezi zinto ukwenzeka ukuba wayengekho kuAbraham umtshakazi wakhe ngela xesha uThixo ngewayembulele. Ke singanjalo nathi namhlanje kunye nako konke ukungakholwa kwethu ukuba besingekho kuKristu. Oko kusibamba kanye phaya yabona wayengenakho ukumvisa buhlungu okanye wayengenakumthabatha uSara ngaphandleni kokuvisa ubuhlungu uAbraham yabona. Kwaye ke khumbula uYesu wathi njengoko kwaba njalo ngemihla yeSodom uya kuba njalo ekuzeni kwenyana womntu. Siyabona wonke umntu uya kuvumelana okokuba ihlabathi likwimeko yaseSodom lithole iphepha laseLos Angeles apha kungekudala laze lathi licinga yiyo ubutalasi kusekwandeni kwamashumi amabini okanye amathathu eepesent eLos Angeles nyaka ngamnye kwanda kangako. Yiyo oh imbi kakhulu urhulumente wethu nakwindawo yonke into nje iyagqwetheka injalo lonke into yonke inkqubo yonke ibandla nento yonke engenye igqwethekile ikwisigaba esigqwethekileyo. Ngoku ndifuna ukunibuza into ethile nina bafundele inkolo babazalwane bam hayi ukuba ndithetha ukuchasene nani zalwane wam othandekayo ndilapha ukukunceda mzalwane ndilapha ukuma koko ilizwi likathixo lithi kulungile ukubamba isandla sakho ndize ndikhuphe esi sihlwele sabantu kule nto injalo. Kodwa jonga apha asizange sibe nomthunywa eSodom ngaphambi kokuya igama lakhe laphela ngo-HAM kude kube ngoku siye saba nooSpurgeon ooWesley ooLuther nayo yonke into engenye kodwa zange kwihlabathi kubekho umthunywa othe igama lakhe laphela ngo-HAM ngaphambili injalo loo nto yabona GRAHAM oonobumba abathandathu GRAHAM Billy Graham lowo uqwalaselekayo umvangeli umsebenzi omkhulu kaThixo indoda ithunywe isuka kuThixo wenze olwangcwaliseko lwagqibelela kakhulu ndiyashukumise isizwe ngalo yabona ngolwahlobo akukho. Jonga kuOral Roberts kwihlelo lobupentecost kunini apho kwakhe kwakho onjeyanga lowa oonobumba abathandathu hayi isixhenxe uAbraham ngu-ABRAHAM isixhenxe Billy Graham ngu-GRAHM isithandathu. Ngoku jonga kubathunywa jonga kwelaa xesha silihleliyo zange kubekho xesha kwimbali jonga kwimiqondiso ekwamini athe wayithembisa eyakunikwa kwiqela ngalinye ngejonga apho bakhona okanye ngokuchanekileyo ngokwasendaweni bebekwe ngucwana indawo ihlabathi yonke into ihleli kakuhle kuchaneke kwixesha ngoku sanukuyiphosa ngeli xesha sizoba sonke esi sibhalo ngokukhawuleza ngoku kuba ndinigcine ithuba elide please jonga apho kwaye ngokomprofeti weza nje ngokuchanekileyo elizwini njengokuchanekileyo exesheni ngoku jonga kwisigaba ngoku apho siphila kuso asiphili kanye phaya kwixesha lasesodom qwalasela umthunywa kwiqela likaabraham qwalasela amanani oonobumba nokubalwa kwegama lakhe uthi akukho nto egameni ungaze uvumele nabana kuxelele oko kwakutheni waguqula igama likaabraham ukuya kuabraham sara ukuya kusara kwakutheni waguqula usimon ukuya kupetros nabo bonke abo bangabanye yabona ngokuqinisekileyo iyo ngokuchanekileyo eso sisizathu ndisithi ningayenzi ungaze ubize umntwana wakho uriki okanye uelvis okanye into ethile uelvis uthetha ikati uriki yimpuku yabona xa usithi oko kulungile ngokuchanekileyo les okanye into ethile ungaze ubize omnye womntwana wakho bantwana oko ukuba injalo liguquleni ngokukhawuleza bantu sukuyenza nina oko ukubani andikholwa ukuba ndisicaka sikathixo sanokuncamathelisa ela gama kwela sizi lomntwana yabona hayi mhlekazi mnike elinye igama ngaphandle kokuya bethu andifanele ndiphume kokuya kuba ndiphumile kwisifundo sam kodwa ndikutshilo kwaye igqityiwe mna yiloo ndlela oyenza ngayo akwazi xa uyitsho yabona bambiza yena mphambukeli umvumisi idimoni ubhelezabhule baze bathi uzenza yena uthixo owu bethu akatshongo na uisaya umprofeti uya kubizwa uthixo usomandla uisaya itoba sithandathu sizalelwe umntwana sinikwe unyana kwaye ukulawula kuya kuba sesixhantini sakhe kwaye igama lakhe liya kubizwa umcebisi inkosana yoxolo thixo usomandla ubawo kanaphakade njalo loo nto ngokunjalo uyohane ongcwele isinye ekuqalekile ube ekho ulizwi kwaye ulizwi ube ekuye uthixo kwaye ulizwi enguthixo kwaye ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu niyayikholwa loo nto wayengeyiyo nje waye engumprofeti kodwa waye engaphezulu komprofeti wayenguthixo umprofeti kutheni kwafuneka eze kumbulani uza ngamagama oonyana amathathu weza kuqala egameni lonyana womntu akazange azibize unyana kathixo niyakwazi oko uyabona weza ngonyana womntu umprofeti uyehova ngokwakhe uyise wambiza uyeremiya nyana womntu umprofeti ngunyana womntu yena uza ngoku uyeza emva komhla wepentekosta uyabuya ekuyimoyomoya oyingcwele umoya ongaphezu kwendalo ngoku yena ngunyana kathixo kwimileniyam uya kuba ngunyana kadavide ehleli phezu kwetrone kadavide yabona uza ungunyana kathixo unyana womntu unyana kadavide ow ibhayibhile izele ngala magaqa asinakuwafumana bonke ngobu busuku obunye kodwa ifanele nje ukubeka oku ngoku ungomso mhlawumbi angazange ase singanduluka ngaphambi kongomso ndingabe ndishumayela kumntu oyakube efile ngaphambi kwentsasa ndinganduluka ngaphambi kwentsasa zawane dade oko asiyontsume oko inene yenyani asilazi leliphi ixesha esihamba ngalo kwaye akusayi kuba nathuba emva kokwakho ukuphefumla kokugqibela kushiya umzimba wakho lungisa ngoku sukulindela kude kube kusasa mhlawumbi kungaba semva kwexesha qaphela ngoku babenze kuye kanye nje oko abaprofeti bathe baya kukwenza nje ngendlela abenza ngayo kulo mhla wesigaba saselawudike ukuba ufuna ukujonga kuyo funda isithilelo isithathu siyimfama size kwaye singazi yala uKristu xa eqalisa ukuzityhila yena kule moyembewu kwakhona okwamnye owangena emhlabeni uyabuya ukuba abe ngumtshakazi nje umtshakazi nomyeni yinyama ekwanye negazi ulungiselelo olukwalinye izinto ezikwanye zisenza ngokuchanekileyo oko wakwenzayo umoya kwaye apha bayalinganisa kwaye besenza yonke into engenye kwaye ngamnye unencwadi yakhe kwaye ebaleka kunye noku owu akuzange uve njeya imizwa kwaye ukujojisa ndinukisa umtyholi ngoku konke oku okuya njengokungekho sibhalweni njengoko inokuba njalo kwaye into yenene ileli kanye phaya phambi kwabo bayahamba bemke abangabombutho wam bethu nje yabona nje imfama ikhokela imfama abaye kuwela emngxunyeni bonke bempame ikisiwe zizithethe zamadoda amahlenga bamkhuphela ngaphandle yena ebandleni labo njengoko uThixo wathe bayakwenza kwisikhilelo esithathu njengesiqhelo njengoko kuprofetiwe. Qaphela indlela uYesu wakhe wazazisa ngayo kwaba bafundi ngoku kwaye siya kuvala aba bafundi babini uKayafa uKleopa Gqebe nomhlobo wakhe. Ngoku siseluvukweni intsasa emva kovuko uvuko lokuqala enjani ukuba ntle intsasa uYesu uvukile ekufeni kwaye ephila phakathi kwabantu bakhe enjani ukuba ntle ingcinga ulapha ngokufanayo namhlanje njengoko wayenjalo ngalamhla ngokuba kukwamnye izolo namhlanje naphaka kwaye ezityila ngokungaphezulu namhlanje kunokuba wenzayo nakwesiphi esinye isigaba kusukela ngalamhla. Ize ngengqolowa nediza nekhasi iyonke igqithile ngoku sikwingqolowa kwakhona yabona sibuyele emva kukhozo. Yaziwa nge yazi qolasela indlela awazazisa ngayo kwaba bantu ngoku kumbulani njengomesiya wabo kanye nje ngaphambi kokuba sivale welizwi elithenjisiweyo lesigaba. Qaphela wabonakala kwi njengoko ebetshilo ukuba uyakwenza kubaprofeti. Qaphela ziyat nabantliziyo zizekakade ukukholwa ukuba konke abaprofeti abakubhalileyo ngayo kufanele zizalisekisiwe. Mbukeleni yena wabhekiselela kanye emva elizwini likaThixo akazange aphumele elubala aze abaxelele bona anindazi mna ndingumesiya ovukileyo akazange akutsho oko. Yabona yena nje ubanika isibhalo njengoYohane wenzayo nabo bonke babo. Yabona yena nje kwafuneka bakuchole oko ngokwabo kwafuneka bazigwebe ngoku ningalala zigwebeleni ziyatha abantliziyo zizekakade ukukholelwa konke abathe abaprofeti kwenzeke esinjani sohlwayo kubo ababanga ababemazi yena. Yabona qaphela indlela awawuvelela ngayo umxholo akazange aphumelele uba njengoko ndithile kwimizuzu embalwa egqithileyo waze wathi uhle anazi nandi ngumesiya wenu wesi sigaba anikwazi oko ukuba ndinguye. Isicaka senene sikaThixo asisokuze sizazise ngalandle isibhalo siyamazisa ungubani ngokuqinisekileyo uyakwenza kodwa wabizela umdla wabo koko abaprofeti bathema kudongwe kwisigaba sikaMesiya. Yayibona buyela kanye emva ziyata abantliziyo zizekakade ukungakholelwa ukuba konke abaprofeti abakutshiloyo malunga noMesiya kufanele kwenzeke. Yena njengoYohane wenza ukuba ilizwi leBhayibhile limazise yena into awayeyiyo kubo oko kwakufanele kwaziswe kwacaca ngokwaneleyo. Ukuba ilizwi lalimazisile yena oko kwakufanele kucacile ubani isithembiso ababejonge kuso babeyazi waye umntu othile kwakufanele eze embonakalweni ngela xesha. Kutheni yena wathi ngoku mandinibonise oko ilizwi lithi kufanele kwenzeke kulo mhla asindim ngowusu ndizama ukunixelela ilizwi ngelizwi nkqu nakwindawo indawo amagama amanani yonke into engenye kunye nayo yonke imiqondiso amaxesha nento yonke okokuba silapha kanye esiphelweni sexesha. Ngokuqinisekileyo ningakubona oko ndithetha ngako yabona njengani oko kucace kakhulu kufanele ayidingi kuqondakaliswa kumbi. Wathi xa yena waye elapha emhlabeni phengululani izibhalo kuzo nicinga ninobomi obungunaphakade zona zingqina oko mna ndikuko yabona ndingubani. Qaphela waqalisa ngoMoses umprofeti umprofeti iDuteronomi 18:15 iqwalasele izibhalo apho Deuteronomy 18:15 wathi uMoses inkosi uThixo wethu yabona uThixo wathetha kuye kumphezulu wentaba kwaye obethu ukududuma bathi inkosi makuthethe uMoses hayi uThixo hleze sitshabalale. Wathi batho kakuhle ndiya andiyi kuthetha kubo kwakhona ngolo hlobo kodwa ndiya kubavusela umprofeti kwaye lowo ibe ngumyalezo wakhe yonke indlela. Yiloo nto eyakulungisa yonke into ekugqibeleni ifanele nje ibe njalo ngokuba ilizwi lenkosi lifanele lize kumprofeti. Kuphela kwento elinokuza kuyo ukuba aliyenzi yaphula ilizwi likaThixo kwaye imenze yena axele into engalunganga yabona alisokuze liye esikolweni sakwalizwi liya kumprofeti kwaye umprofeti uthunywa esuka kuThixo emisele kwaye wazinjani ukuba yiyo kwaye hayi oko indoda ekutshoyo sibe nabo ooEliya neenkubo nayo yonke into engenye needyasi ezingenamikhono nalo lonke uhlobo lobuvuvu nokuya ekubeni ngumbutho nayo yonke into engenye kodwa kuya kuza kulo mhlaba ngesithembiso sikaThixo esenene isicaka sikaThixo esichongwe nguThixo ngelizwi lakhe eliyimpendulo yale mini oko kuya kubeka umtshakazi kucwangco elincinci ngenene igcuntswana lebandla waye kulithabathi injalo loo nto uyakwazi bonani nanko lowo ndithethe ngayo yabona oya kuza kwaye konke oko abaprofeti bakuthethileyo malunga naye nangesi sigaba kutheni ngokuqinisekileyo ibiya kunika umdla umva yena ekutho oko ubungethandi ukuba ubunokumva yena ekutho konke abaprofeti abakuthethileyo malunga khumbulani watho oko abaprofeti babeya kutsho malunga naye ezicaphula yena buqu bakhe oko akutshileyo kwaye waye yena elilizwi ecaphula ngoko masiphulaphule emazwini awawacaphulayo ungathanda ukuva oko wakutshoyo kubo masithathe nje incoko yabo ngoku nje phambi kokuba sime ngoku babexelelwe malunga nako konke okusandula kwenzeka kobethelelo emnqamlezweni webali engcwabeni nengcwaba nabafazi bambonile yena kwaye omnye wathi bambonile yena nanjalo njalo wathi bona bona bamxelela yena ngoku ya kwaye wahamba ngqo ngelizwi malunga ezicaphula yena ngelizwi ngokujonga uZakariya 12 kufanele wacaphula uZakariya 12 kuba wathengiswa ngamashumi amathathu amaqhosha esilivere ingaba wayengengomesiya ofanele ukuthengiswa ngamashumi amathathu amaqhosha esilivere kwindumiso amashumi amane anesinye ithoba wangcatshwa zizihlobo zakhe yabona uZakariya 13 washiywa ngabafundi bakhe kwindumiso amashumi amathathu anesihlanu 11 wamangalelwa ngamangqina obuxoki ngo-Isaya 35 isimumu phambi kwabamangaleli bakhe azange awuvule umlomo wakhe ulungile mhlekazi u-Isaya 56 watyakala indumiso 22 wakhala emnqamlezweni thixo wam undishiyelani na onke amathambo am andijamele bahlaba izandla zam neenyawo zam jonga kwiziprofeti awayenokuthetha ngazo kuIsaya 9:6 sizalelwe umntana intombi yakumitha nanjalo njalo kwaye futhi kwiindumiso 22:18 ba babelana ngeengubo zakhe kuIsaya 7:14 intombi yakumitha iindumiso 22:78 bawumbi kwahlekiswa ziintshaba zakhe kwakufanele zibe zizihlobo zakhe iintshaba zakhe ibandla kwiindumiso 22 kwakhona yena wa akwabakho thambo ekwafuneka laphulwe kodwa bamhlaba izandla zakhe neenyawo zakhe kuIsaya 53:12 wafa nezihange kuIsaya 53:9 watyunyuzwa waze wangcwatywa kunye nomzalwane osisityebi kwiindumiso 16:10 wavuswa ekufeni udavide watsho njalo andiyi kumyekela owam ongcwele abone ukonakala ndingayi kuwushiya umphefumlo wakhe esihogweni wavuswa ekufeni Malaki 3 uYohane umbhaptizi wayengumanduleli wakhe kwaye yonke imifuziselo owayenokuba waya kuyo nanku kuIsake ekubeni ngumfuziselo wakhe phezu kwentaba apho uyise uAbraham wamsa khona iGenesis 22 kwakungoku apho baqalisayo ukubona ubani owazalisekisa ezi zibhalo ezazithenjisiwe zalamhla kwakungoko emveni kokuba semva kwexesha baqalisa ukubona Oh, kulungile linda umzuzu uyayazi intoni bayazi ngoko ukuba obebethelele umhlobo wabo uYesu waye engulaa mprofeti owayethenjisiwe bayazi ngokuba yabona babengaxelelwanga kwezo zibhalo kodwa apha zonke ezi zinto ezifanele ukwenzeka kulaa mnqamlezo zonke ezi zinto ziya abantliziyo zizekakade ukuqonda konke abakuthethileyo abaprofeti indlela ayakuthi umesiya eve ngayo ubunzima aze angene eluzukweni lwakhe aze avuke kusuku lwesithathu futhi bahamba oh ehe oko kulungile ndithi yena Ngaba inhliziyo zethu bezingavuthinanga phakathi kwethu, batho. Akumbangalisi inhliziyo zabo zavutha, iziprofeto awayezinikeza ezazizalisekisiwe. Emva koko, baqalisa ukuqonda ukuba umhlobo wabo, indoda ababesitya nayo, bethetha nayo, bezibandakanya nayo, beloba nayo, belala emahlathini, okokuba okuya kwazaliseka lonke ilizwi leyure yesithembiso. Nantso yayilapho, babehambe iimayile ezintandathu, ndakhangeleka ilixesha elifutshane kakhulu, ndiyacinga, kwaye babeve intshumayelo yeeyure ezintandathu kwesingqinelweyo esiprofeta, endana kancinci kunaleyo esinayo ngobu busuku, yabona. Kwakungoku ukuba semva kwexesha ngexesha langokuhlwa, izikhanyiso zangokuhlwa zifikile. Lixesha elinye ngoku bantle, izikhanyiso zangokuhlwa zifikile. AmaHebhere 13 isibhozo, ukwanguye izolo namhlanje naphakade. Oh, iziganeko zenziwe zacaca ngesiprofeta, ikwanye namhlanje. Izikhanyiso zangokuhlwa ezithenjiswe ngumprofeti kaThixo uZakariya 14:7 zingakwakhona zingavulela amehlo ekholwa elinyanisekileyo kwiziganeko ezenzekayo namhlanje, oko kubonakaliswe ziziprofeti okokuba sisekupheleni kwexesha. UYesu uyeza, elona iyi wathi uyakubakho usuku elingayi kubizwa ubusuku okanye imini, wathi kodwa ngokuhlwa iya kuba kukukhanya. Ngoku siyazi ngokwejografi ilanga liphuma empuma litshone entshona. Ngoku umprofeti wathi iya kubakho ukutsala kwexesha eliya kuba luzisa. Uhlobo lwe alinakubizwa imini okanye ubusuku, luhlobo olumnyama, ithinzi lemini. Ngoku kuphi apho unyana waphuma khona? Yintoni lowo? YayinguNYANA esithetha ngayo ngoku, okokuba UNAYNA nyana wendalo uphuma empuma aze atshone entshona, uThixo okwamnye okwamnye ilanga xebe. Kwaye UNYANA unyana kaThixo waphuma kuqala empuma kubantu basempuma. Kwaye ngoku emva kokuba emkile, yintoni abayenzayo? Amakhulu amathathu eminyaka kamva baqalisa umbutho wabo wokuqala, ibandla iRoman Catholic. Ngesigaba esimnyama bahamba kwaye baze baphuma. Yintoni abayenzayo? Into ekwani, ibe ilusuku lwe ayikhange ibizwe imini okanye ubusuku. Babenolungelelwano olwaneleyo de bakholelwa ukuba waye engunyana kaThixo, baze bahamba elukhanyeni ababenako, benza amabandla abo, baza bakha izibhedlele nezikolo nanjalo njalo, nezikolo zakwalizwi, bathumela abantwana babo esikolweni. Kodwa wathi umprofeti, iya kuba kukukhanya kwakhona malunga nexesha langokuhlwa, unyana iya kukroba kwakhona, iya kuba kukukhanya. Intoni unyana? NYANA okwamnye owatyhilwayo enyameni kwixesha lakusasa, emva phaya uya kutyhilwa kwakhona kwixesha langokuhlwa. Ngoku thelekisa uLuka ongcwele 17:30, kwaye kulaa mhla njengoko kwabanjalo ngemihla yeSodoma ubume behlabathi kwixesha apho unyana womntu etyhilwa. Kuya kubakho ukukhanya malunga nexesha langokuhlwa, indlela eya eluzukweni uya kuyifumana ngenene. Oh bantu bethu, bantu kuphi apho sikhoyo? Izizwe ziyaphuka, uSirayeli uyavuka, imiqondiso abathi abaprofeti bayichaza ngaphambili. Imihla yentlanga ibaliwe, neentlungu zigubungele, mbukele tyibilikela elwandle. Buyela oh bachithiweyo kowenu, umhla wentlangulo ukufuphi, iintliziyo zabantu ziyohluleka kukoyika. Zaliswa ngomoya yibani nezibane zenu zichetyiwe zacaca. Jonga phezulu, intlangulo yenu ikufuphi. Ungcono wenze mzalwane, dade lixesha eloyikekayo. Qwalasela izinto eziprofetiweyo, qwalasela izinto zisenze, qwalasela sonke isiprofeto sizaliseka. Emva koko sibona konke oku okumalunga nako. Asiyomfumba yomcwe wobaxo, uThixo eqinisekisa ilizwi lakhe ngokuchanekileyo, ichanekileyo. Ilitye libethiwe zihlobo, balekelani kulo ngokukhawuleza eninokuba nako. Isiprofeto singqinela umhla esiphila kuwo. Masithobiseni iintloko zethu. God. Thixo othandeka, ingaba niyaluqonda usuku esiphila kulo zihlobo. Unganako ukuphikisa uThixo, ungatsho ukuba akalulungisanga ngelixa eliqondakalisileyo, yena ungumtoliki ongowakhe. Niyafuna na ukumkhonza yena ngoku ngeentloko zenu ziqutyudiwe kunye neentliziyo zenu ziqutyudiwe. Mzalwana, dade, eli lingaba lityeli lokugqibela lokuhlangana kwethu. Singangabi nako kwaphela ukuba ndiya kubuya kunyaka ukusukela namhlanje, ukuba ndiyaphila uya kube kukho abaninzi abalapha ngoku abangayi kubakho ngoko, kwaye uya kufuneka ndidibane nani kwisihlalo somgwebo kwaye ndiphendule ngayo yonke into endiyithethileyo namhlanje phambi koThixo. Ngelixa usekwingqondo yakho elungileyo, ungakwenza oku kungaka kuThixo ukuba wena uyazi ukuba jonga nje esiqwini sakho kwiglasi yokujonga kaThixo, iBhayibhile. Akukhathaliseki ungubani, kwaye uthi ndiyayazi ndisilele kakhulu ekubeni yintombi kaThixo. Jonga indlela endenza ngayo. Ndisilele kakhulu ekubeni ngunyana kaThixo. Jonga indlela endenza ngayo. Kodwa Thixo, andifuni kuba ndifuna ukuzamela laa ndawo. Ndifuna wena uphakamisele isandla sakho kuThixo nje nabani onguye naphi na apho ukhoyo ekunqumleni sakhiyo. Ewe, ndifuna ukuba ngunyana kaThixo, ndifuna ukuba yintombi kaThixo, ndifuna ukuzalisekisa yonke into ethe inkosi yam yandiyalela. Ngoku nina uThixo akusikelele, yaqikelela 90% lesihlwele. Ngoku jonga apha sihlobo sam, bekungathini ukuba ubunokuphila kwimihla xa wavayo uYohane eshumayela? Bekungathini ukuba ubungaphila kwimihla xa uYesu wayelapha? Leliphi icala obuya kulithatha? Ukuba ubuphile kwelikaYesu, kumbula ukuba yena, ukuba ubuphile emva phaya, bekuya kuba njengohlobo ekulilo ngoku. UYesu okwamnye uyazazisa ngelizwi lakho, yabona, kwaye lona alibalulekanga. Kodwa mandikuxelele, andizame kuxelela abantu ukuba bashiye icawa okanye bethu lifuna niye ecaweni ningakuyilizeli ukuhlangana. Kodwa endizama ukunixelela kona ukuba nikwenze ukuqunela kubukumkani bukaThixo, fumanani ezi zinto, ihlabathi, icawa, maPentecost. Nina bantu niba lihlabathi, nilandela kakhulu emva kwehlabathi. Kulula nje niqhubeka nibukela oomabonwa kude kunye nazo zonke ezi zinto, kwaye nendlela abenza ngayo kunye nako konke oku. Kwaye into yokuqala oyaziyo, izikolo zakwalizwi, izikolo ziyaqalisa ukwenzelelela apha naphaya, kwaye oku okuya kunye nokunye. Kwaye into yokuqala oyaziyo ifanele ize ngala ndlela. Ibandla lePentecost libe lingumxhasi wam omkhulu. Andinakutsho nto ichasene nayo, kodwa oko koko ndikhala ngako. Bazalwane bam, umani bize. Aninayo imihlangano enaniqhele ukuba nayo? Abantu abakho ngohlobo ababeqhele ukuba lilo, kodwa uYesu Kristu ikwanguye. Masiyeni kuye. Ngoku nina niphakamise izandla zenu, kumbulani kwakukho ilitye elabethwa entlango, kwaye laa mthombo usavulekile nangobu busuku. Ilitye labo labethwa, uKristu ule liya litye labethwayo. Kwaye ngobu busuku, kangangokuba ndisazi ibandla mhlawumbi li ixesha lokubiza lingabe seligqithile, andazi, andinakukutsho oko. Kumbulani, abantu baqhubeka ekubeni nemihlangano nje okunye emva kokubethelelwa kukaYesu, kwaye bonke abantu bayakuza baqwalasela bayakuqhubeka beshumayela, kwaye besithi bayasindiswa nayo yonke into, njengokungathi ihlabathi liyaqhubekeka njengoko kwakunjalo, batsho. Kodwa kuya kuba semva kwexesha kakhulu ngoko. Ngelixa ufumana ithuba mzalwana wam, ngelixa ufumana ithuba dade wethu, yiza ebukumkanini bukaThixo. Akudingeki ungene ngaphantsi nakweyiphi na engenye, kuphela nje ukholo olululo lokukholwa ilizwi lakhe, ulela lizwi. Nkosi uYesu, ndiyazi ndijonge kum ngoku esipilini selizwi likaThixo, oh indlela endisilele ngayo. Kodwa Thixo othandekayo, apha ngobu busuku, ngoku kuhlwa kwangomvula apha eSan Bernardino, eCalifornia, kweli holo apho oku kuko konke endinako Nkosi kodwa ndiyakukunikezela kuwe ungandithabatha njengoko ndinjalo Nkosi ungandivumela ndibalekele emnqamlezweni kwaye ngokukhawuleza ndibona nabathunywa ndibona ixesha ndibona ukubizwa kukhutshelwa ngaphandle eSodom ndibona imiqondiso ndibona iqela likaAbraham lisamkela ukukhanya ndibona ukubonakalaliswa uYesu ebonakaliswa kwakhona kanye phakathi kwethu njengoko kwakunjalo ndibona zonke izinto othe wazithembisa ndibona abalinganisi ndibona wena wakutsho oko njengoko kwakunjalo emihleni kaMoses indlela abayamres noyanes abayakuza ngayo balinganise kwaye futhi bashiyeke kanye kulaa tipu ikwanye ababekuyo yabona babengenakho ukulandela uMoses ngelaa lizwi baze bathathe abo bantwana babakhuphele phaya entlango ngokuba babenxulumene neyiphutha babengenakho ukuyenza loo nto nangona benzayo imisebenzi ekwaminye awayenzayo kodwa ubuyatha babo babonakaliswa kwaye iBhayibhile ithe lowo ngu-itsho iNkosi iyakwenzeka kwakhona kwimihla yokugqibela kwaye uyayibona ngamehlo akho ukuba ungowokomoya ndinguye andinakuyichaza akudingeki kum ukuba ndiyichaze ezam izimvu ziyalazi izwi lam masiye kuye ngoku ngelixa sinethuba niyakuyenza ukuba unesidingo sobhaptizo lukamoya oyingcwele ukuba unesidingo sokuzinikela kwakhona ubomi obutsha umalusi wakho akayi kukuthiya uyakukuthanda ngaloo nto nikela njengesiqu sakho ngokupheleleyo kuthixo ngobu busuku ngelixa silapha masiyazi ibe inzima isika ingaqhelekanga andikwenzi oko ukuba mbi ndikwenza oko ukunyaniseka ndikwenza oko ngokuba ndiyanithanda ndiyamthanda uthixo kwaye ndiyakwenza ukuzama ukuninceda kwaye ngenene sihlobo ndiyakholwa kwaye ngentliziyo yam yonke ngokholo lwam lonke ndiyawukholwa ukuba umyalezo wam usuka kuthixo kuqondakalisiwe oko kuwe ngeminyaka ngoku phulaphula ngobu busuku nikela yonke into onayo yonke into onesidingo sayo ndiyakholwa ngenyanisekileyo enikezelweyo intliziyo ukuba nje uya kuma ngeenyawo zakho uze uphakamisele izandla zakho kuthixo uze uthi thixo othandekayo ndim lo apha ndithabathe Nkosi andisayi kuzama ukusebenzisa ingqondo yakho notoliko lwam ilizwi lakho lithi kufuneka ndibe ngcwele kufuneka ndizalwe ngokutsha kufuneka ndizaliswe ngumoya kwaye emva koko umoya uya kundikhokelela kuyo yonke inyaniso thixo othandekayo ndim lo apha ndikhokele ungakwenza oko kangako ukuba uyakwenza oko kangako phakamisa isandla sakho uthi ndikulungele ukwenza oko ndikulungele ngoko sonke masime ngeenyawo zethu njengoko ndinjalo ngaphandle kwesibheno kodwa kuba ikazi lakho laphalazelwa mna kwaye kuba wena undibongoza kuba ndise kuwe umfana kaThixo sango ekuphela kwalo likaThixo yeza ndi ngoku yenza wonke umsebenzi wakho yonke into engenye ukudinwa kwakho yonke into kungathini ukuba ubusifa ngoku njengoko ndinjalo wena uyakundamkela uyakundamkela undixolele undixoxe undamkele ngokuba ndi ungabeka isandla sakho phezulu kule vesi ngoku ndiyathembisa ndiyakukholwa umfana kaThixo ndiyeza ngoku ngelixa umbethi hadi eqhubekeka ukudlala masithi ngamnye kuthi basafikisayo abatsha ingaba nifuna ukufana nolu hlobo ngaphandle apha esitratweni eli quba lemiguvela Tate, ufuna ukuba neenwele ezimfutshane. Ilixa iliwonga lobuNazarete bakho kuThixo ukuba neenwele ezinde. Ulihlazo kuye ukucheba iinwele zakhe. Ingaba uya kunxiba lena mincinci midala imibhinqi izikethe nezinto abazinxibayo namhlanje zezi zingekho similweni ilokho zinomzimba wakho ubonakaliswa ngaphaya kwayo ngaphandle phaya esitratweni ubusazi ukuba yonke indoda ejonge kuwe iyakrexeza kunye nawe entliziyweni yayo kwaye uziveze ngolwahlobo. Ubusazi mfazi, nina niqaba ubuso, kukho kuphela komfazi eBhayibhileni owakhe waqaba ubuso bakhe, waye uThixo wamdlisa ngezinja, uJezebeli, igama ebelithiywe kusukela ngomhla wakhe, ngenxa yezenzo zakhe zokuya. Ubusazi, yayingu-Eliya umprofeti owaqalekisa okuya, kwaye wambizela ngaphandle kwela hlobo. Ubusazi, yayinguHerodiya, owathi uYohane umbhaptizi wabasemva kwakhe. Ubu akufuni kuba ilanto yeHollywood yehlabathi. Ukuba uyalithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi, uthando lukaThixo alukho kuwe. Mzalwane, sihlobo esingumlungiseleni, akukho nto, ncedani ndiqondeni, ndingumzalwana wenu. Ingaba nifuna ukuzinxulumanisa kwaye ninamalungu ebandla elithile, wisile, baptist okanye nantoni na eninokuba yiyo, nifuna ukubambelela kwela hlelo ngokuba umama wakho kunye nomakhulu wakho babebambelele kokuya. Waphuma kwinto ethile ukuze angene kokuya. Oko yayikukukhanya kwalamhla okokuba njengakwixesha likaNowa olu lolunye usuku. Uthi, kulungile, bendine olu asilulo usuku lwePentecost. Isigaba sePentecost sigqithile, iPentecost idlule, eli lixesha lokuvuna, yabona? Kwaye ixesha lokuvuna, ukhozo, amanzi agqityiwe ukugalelwa, ukhozo luyavuthwa, yiza elukhozweni, mzalwane wam othandekayo. Ndive mna, ndikholelwe, ukuba uyandikholelwa ukuba ndisisixhaka sikaThixo, masithi sonke ngendlela yethu, sithobise intloko yethu ngentlonipho kwaye sinikeze umthandazo esiwaziyo ukuba sifanele siwunikeze. Thixo, ndithathe njengoko ndinjalo. Kwaye, mzalwana Tate, ndibeka isiqu sam esibingelelweni ngobusuku nam. Thixo, ndiqine kwaye undenze ndahluke. Yenza into ethile, Thixo, yenze ndibe kuhlobo lwakho. Ucinga kulula ukuma apha uze unqunqe abantu babe zizidunqa ngolwahlobo. Into enzima ukuyenza, kodwa yeya kum ukuba andiyenzi. Thixo othandekayo, njengokuba esi sihlwele sithobise intloko yaso nentliziyo, kula andilisekileyo amathuba, apha okuvalwa kwesi sifundo seBhayibhile, xa sibona ukungqinelwa komoya oyingcwele, othe wagungqisa esi sizwe emva nangaphambili, nangasemva nangaphambili, iimvuselelo ezinkulu nokubonakaliswa, ukwazi ukuba into ethile kufanele ilandele okuya, kwaye emva koko ubone ezo ngelosi zisixhenxe zisihla phaya kumphezulu walantaba ngaphaya eArizona, anqu olindixesha ukunqumleza izizwe baba nayo. Ukubona uYesu buqu phaya ezibhakabhakeni ejonge ezantsi nokutsho oko kwisityhilelo ishumi isixhenxe umyalezo wengelosi yesixhenxe, la matywina aya kuvulwa, iimfihlelo zikaThixo ziyakwaziswa, abathe abahlaziyi abaphila thuba lide laneleyo ukuzizisa, kwaye la matywina asixhenxe athe atywina into yonke kufanele avulwe kulo mhla. Ukubona yonke le miqondiso mikhulu nemimangaliso ethe yenziwe yangqinelwa yaxelwa kwangaphambili ngaphambi kokuba yenzeke, kwaye akukho nalinye ixesha awakhe wasilela kuthi kodwa wakwenza kwenzeka njengoko wakutshiwo. Thixo othandekayo, siyaqonda ukuba uYesu Kristu uphakathi kwethu. Siyayazi ukuba ulapha, ulapha ngobusuku, ongabonakaliyo uThixo ulapha kunye nathi, kwaye unokubonakalisa sonke isithembiso athe wasenza elizwini lakhe. Indlela othe wema ngayo waze wabonakalisa kubo enomhlana wakhe ujikiwe kwimvelo yasekuqalekeni ngaphambi kwabalinganisi bangena kwa ukungena eqongeni kosi okanye bangene eluqhatsweni njengoko kwakunjalo. Ubonakalisile kwaye ubonisile waprofeta waze waxela ngokuchanekileyo indlela eyakwenzeka ngayo, kwaye siyayibona yenzekile ngalaa ndlela. Kwaye bawo Thixo, siyayazi ayinakuba yindoda, kufanele ibe nguThixo, ke siyayazi nguwe apha ngobu busuku. siqolele izono zethu. Thixo uthandeka, uziphilisile izigulo zethu. Ngoku xoxolela izono zethu. Nkosi, zokungabi luhlobo lomKristu esifanele kuba lilo. Hayi, ukuzibiza ukuba yindoda okanye umfazi wevangeli ekugcweleyo kwaye apha sizifumana sigadleleka njengenkuku yehlene. Sincede, Thixo uthandeka, sithabathe usigungqise ngomoya oyingcwele wakho. Kwaye ukuba kukho nayiphi into kuthi engafaniyo nawe, yisuse kuthi, Nkosi. Uze utyale iinyawo zethu kwilizwi likaThixo elingcwele, kwaye wenze umoya oyingcwele uvuthe ezantsi entliziyweni yethu, uze uthabathe bonke ubumdaka bokungakholwa nokozela kolu suku. Oh, vuka uze usidlikihle, siphe oko Thixo, sicoce, siqingqe, senze. Thixo, siphe oko. Ukuba kukho nawuphi apha ngobusuku Nkosi obambileyo entliziyweni yakhe elaa khozo, laa mfuza kaThixo eyamiselwa ubomi kusukela ekusekweni kwehlabathi, ndiyazi Nkosi okokuba babophelelekile ukuba bave kule yure. Ke ndiyathandaza Thixo okokuba uya kuzalisa umphefumlo wabo, uze ubantumeke ngobhaptizo olutsha lukamoya oyingcwele, uze ubathumele kwindlela yabo bonwabile kwaye bevuya. Nkosi Thixo, bona ndibanikela kuwe, andibazi ngobani, wena uyabazi. Ndinoxanduva nje lokushumayela ilizwi lakho Nkosi, njengoko wena ulityhila lona. Unoxanduva lwalo lonke, apho imbewu iwela khona ndiyayiphosa nje mna. Nkosi Thixo, ndiyathandaza ukuba iwele kolungileyo otyebileyo umhlaba ngobusuku, okokuba abaninzi baya kulibona Nkosi baze bavukele ekubeni ngamaKristu akhazimlayo kule mihla yokugqibela, okokuba into enkulu esingxamele yona ifike, iya kufika ngokukhawuleza. Siphe oko Nkosi, kwaye uya kuthabatha ibandla lakho umthakazi wakho kwaye umthabathele ekhaya. Siyayibona isiba kulungelelwano. Yiza Nkosi Yesu, sinikezela yonke kuwe egameni likaYesu Kristu, amen. Ukwenzela iziphumo, amen. Ndiyamthanda, ndiyamthanda ngokuba wandithanda kuqala, wathenga intsimbi soyami eKhalvari. Ingaba niyamthanda? Kuhle, ngoko kufanele nithandane. Khawula isandla somnye xa uyicula kwakhona. Yamthanda, yamthanda ngokuba wandithanda kuqala, wathenga intsindiso yami. Ngoku masimnike yena indumiso. Bangaphi abayaziyo le ngoma? Ndiyakumdumisa, ndiyakumdumisa. Dumisani imvane yaxhelelwa abomi. Mnikeni yena uzuko nina bantu, kuba igazi lakhe lahlamba lonke ibala. Masiyicule ngoku. Ndiyakumdumisa, ndiyakumdumisa, dumisa imvana eyaxhelelwa boni. Nikeni yena uzuko nina bantu, kuba igazi lakhe lahlamba lonke ibala. Aniziva nonke nikhuhlile, phakamisani izandla zenu nize nithi, oh, oko kundenza ndizive kamnandi. Mzalwane, uyazithanda ezo ngoma zamaxesha akudala, anizithandi zehlela ezantsi entliziyweni. Ndiyakumdumisa, ndiyakumdumisa, dumisa imvana eyaxhelelwa aboni. Nikeni yena
na uso kunina bantu kuba ikazi lake la samba lonke iba ala
masiphakamiseni nje izandla zethu ngoku kwaye sidumise uThixo wonke umuntu kuthi ngendlela yethu Nkosi uYesu, sibulela wena, sidumisa wena Nkosi, sinika wena udumo ngabantu ababiziweyo bakhutshwa ngaphandle eBhabhiloni. Sibulela wena ngegazi lonyana wakho uYesu Kristu, sibulela wena ngokuba usenza sixoxeke ngalo mzuzu. Thina sicela uxolelo lokungalungisi kwethu, ubuyatha bethu Nkosi, ukukhubeka kwethu ebumnyameni. Oh Thixo, sanga singavuka kwaye sikhazimle, kwaye sihambe kukukhanya kwangokuhlwa, kwaye sibe sisiqhamo somthi esizayo ngezikhanyiso zangokuhlwa. Siphe oko Thixo othandekayo, sizinikela kuwe egameni likaYesu Kristu. Ngoku, ngeentloko zenu zithotyiwe, ndininika abelusi, xhasa umhlangano.